Ngiyabonga kakhulu inkosi Nibusise. Sanibona kusihlwa futhi kuyinhlanhla ukuba lapha kunobukosi sokwe 1000 Creek futhi eminyakeni ethile eyisishiya galelunye edlule ngaba nendawo yokuhweba ithuba elihle kakhulu ngaphambilini. Ngangiphezulu lapha eholidini elincane futhi ngashumayela ngaphesheya komgwaqo lapha ndawo ngijikisiwe ngokuphelele. Idolobha selikhule kakhulu selokho ngagcina kuba lapha kumfoti Hunter ngambambela inkonzo. Khona ke nganquma ukuthi uma inkosi izonginika elinye iholide engani ngangiza ngale ndlela futhi ngakho bengifuna ukwenza ukuhlonipha enkosini yethu futhi ngibe nenhlanganyelo ethize nabafowethu nodadewethu bokholo luyigugu olifanayo. Ngakho ke nginikiwe ukuthi ngingama ubusuku obuthathu nale ndawo encane enhle lapha ebizwa nge-1000 Creek. Futhi ngijabule kakhulu ukuthi ngingabika ukuthi sama ubusuku obuthathu idolobha elingumakhelwane wenu iGrand Prairie. Nenkosi yethu yasibusisa kakhulu lapho futhi sibonga kakhulu ngalokho futhi siyakholwa ukuthi izokwenza into efanayo nje lapha ngoba unguNkulunkulu ofanayo nje phezulu lapha njengoba enjalo ezansi lapho futhi unguNkulunkulu nje yonke indawo. Ngakho manje ngicabangile kulobu busuku ngokwejwayelekile ngenkathi ngise-States naphakathi kwabantu engibaziyo niyazi futhi ngibe nezinkonzo eziningana ngokwejwayelekile ngithethe indikimba ethile futhi ngikhulume isikashana kodwa bese kuthi-ke nemikhankaso emikhulu ngani imanager ngokwejwayelekile iyakhuluma futhi ngivele nje ngifike ngiphuma ekamelweni lami ngikhuleka futhi ngingene futhi ngikhulume cishe isihlanu imizuzu eyishumi bese-ke ngibiza umugqa womkhuleko. Kodwa ngicabanga kulobu busuku futhi besingakhuluma nje omunye komunye isikhashana futhi sizojwayelana kakhulu futhi kodwa-ke ngicabanga ukuthi kungaba ngcono uma nje besazana kangcono. Futhi siyazi ukuthi singamaKristu nezakhamizi zakithi zombuso wezulu futhi khona-ke ukuthi singaleyo ndlela futhi mhlawumbe asikaze sihlangane ngaphambilini empilweni. Awu kuhle uma sithela kwazana kakhudlwana ngicabangile kwenzeni kanjalo kungahle kube yisikhathi esikhulu kimi ukuba ngijwayelane nani ngakho ukuthi nje ukwethula imihlangano. Ngikholwa ukuthi i-microphone icishile ndawo mina angiqinisekile kodwa ngizwe iphimbo lami liyeka ukunanela phezulu lapho futhi manje ngiyabuya futhi. Ngakho ngicabange ukuthi ngizothi kuninika inani lenkokhelo elincane lomhlangano ngokwejwayelekile lapho siyongena edolobheni noma isizwe esithize. Inkosi ngivumele ukuba ngihambe ngokuphathekayo sonke isizwe emhlabeni ngibambe imihlangano futhi thina simbonga kakhulu ngaleli thuba ngokuntuleka kwemfundo nokunye nokunye obekungathatha ukwenza ukuba ungumfundisi ungiphile ngomusa wakhe enye indlela yokukhuluma kubantu bakhe. Lokho kungokwethula kube umbhalo kaJesu Kristu onguye izolo namuhla naphakade enkulu inkosi uJesu ovukileyo. Futhi kulokhu ngokubona imibono obekuyi into ethile engibe nenhlanhla yokuyibona ivela kuNkulunkulu kusukela ngiseyingane. Akungabazeki kodwa abaningi benu lapha uzifundile izincwadi nokunye nokunye kobufakazi bempilo yami futhi mhlampe ube kwezinye zezinkolo. Kodwa imibono ayiphulukisi muntu, akekho ongaphulukisa omunye. Futhi ingxenye enkulu yezinkonzo zami isekeleke kusobala phezu kwensindiso. Ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu kungokuncane futhi akekho ongake alinganise ngokuncane kodwa acishe amaphesenti angamashumi ayisishiyagalombili nesithupha enkonzo yenkosi yethu kwakungokuphulukisa ngokukaNkulunkulu. Wakwenza lokho ukuze abambe amehlo abantu njengomngane wami oligugu omunye we izimanager zami zokuqala futhi waye nami waze waba mdala kakhulu ukuba ahambe ngicabanga ukuthi linye lamabandla akhe lilapha edolobheni elibizwa nge-Christian Missionary Alliance udokotela FF Bosworth wayevama ukusho kimi wathi mfowethu Branham ukuphulukisa ngokukankulunkulu kuyisicupho osifaka ehukwini uyikhombisi neze inhlanzi ihuku uyikhombisa isicupho idumela isicupho bese ithole ihuku ngakho yileyo ndlela ukuthi kufana ukuphulukisa ngokukankulunkulu kuyasetshenziswa thina inkosi yenza ukuthize ukukhombisa ukuthi khona futhi lapho amehla abantu ebanjiwe kubona ubukhona bukankulunkulu impela owabenzayo futhi ubeyohlulela ekwahlulelweni bayavuma-ke ukuze emgqeni wakhe ngakho ngiyabonga ngethuba ekwenzeni lokhu izikhathi eziningi izethameli zizibanzi futhi sizinika ikhadi lomkhuleko okubamba inombolo bese-ke sibiza lezo zinombolo emsamo futhi sikhuleke nabo manje angikaze ngiphulukise noma ubani empilweni yami yonke kodwa ngibonile inkosi iphulukisa amashumi ezinkulungwane zezitatimende ezibhalwe phansi ezivela kodokotela nezibhedlela ezinkulu njengabakwamayo futhi ngiyibonile enkonzweni yami emfishane yeminyaka engamashumi amabili nesishiyagalombili ngayo ngezitatimende ezibhalwe phansi ukuvusa abantu abane abafile kulolu suku owayesevele wedlulele ngaleya kwekhethini lesikhathi futhi wavuswa nezitatimende ezivela kodokotela abamemezela ukuthi bafile futhi babuyele ekuphileni futhi izikhathi eziningi babebonwa emibonweni njengalowo wasenorway noma ngiyakholwa efinland eminyakeni embalwa edlule wabonwa ngombolo eminyaka emithathu noma imine ngaphambi kokuba kwenzeke ngaba nawo wonke umuntu ekufaka emabhayibhelini abo ezizweni zonke kanjalo njalo futhi ngenkathi kufezeka babona-ke ukuthi kwakuqinisile ngokufaneleyo ngikholwa ngokweqiniso ukuthi iziphiwo nokubizwa kungaphandle kokuphenduka ngikholwa ukuthi ziyiziphiwo ezivela kuNkulunkulu futhi ngikholwa ukuthi lonke ibandla lendawo lifanele libe neziphiwo zokomoya eziyisishiyagalolunye zisebenza kulo ngokwabasekorinte bokuqala isahluko seshumi nambili manje singendlela yami yokufundisa angisuye wanoma iyiphi inhlangano ngake ngaba ngowayo futhi ngagcotshwa ebandleni i-Missionary Baptist futhi khona-ke ngaliyeka lelo hhayi ngoba kwakukhona noma yini engalungile ngebandla kodwa ngenxa yokuthi ngangikwazi ukuma phakathi kwabantu esikhaleni futhi ngibe ngumfowenu kubo bonke abantu nalokho kuthonya okuncane ngakinakho okwakunganikeza kuvele enkosini bekungeke kuye enhlanganweni ethize eyodwa kodwa kube okwawo onke amabandla nabo bonke abantu futhi lokho kwaba ukukhetha kwami ukwenza lokho kuyinhlanhla enkulu kulobu busuku ukuba kuleli bandla lenhlangano lapha ephethe leli bandla engiqondayo ukuthi yi-United Church angikholwa ukuthi sengake ngaba nenhlanhla yokukhuluma epulpiti le-United Church ngaphambilini futhi lokho ngikuthatha njengenhlanhla enkulu ngiyethemba ukuthi uNkulunkulu uzobusisa le bhodi yabaphatheli esivumela ukuba sibe nalethi sakhiwo esihle sokukhonzela uNkulunkulu sengathi inkosi ingabusisa labo bazalwane ubusiswe melusi kwangathi lingakhula libe ngelinamandla ibandla linamandla kakhulu kunalokho eliyikho manje uma lokho kungenzeka nalo lonke ibandla elimelwe lapha simele into eyodwa kuphela lowo nguKristu futhi bangicabanga ukuthi kuyinto enkulu yokukhonza kwethu nokunikela kwethu abanye abantu bahamba ngenye indlela abanye bahamba ngenye njengesinye isikhathi ngangena esakhiweni kwakukhona umfundisi we-Methodist umfundisi Annie Glug ngangingumfundisi we-Baptist ngaleso sikhathi umnumzane Bohannon wayehlezi lapho uCharlie Bohannon owayeyi-master mason edlule wayengunsumba wenkampani engangiyisebenzela uFather Halpin umpristi ongumairish wangena futhi wathi manje sifanele senzeni sonke manje na sonke sihlezi ndawonye futhi umpristi omdala wenza ukuphawula kuhlala njalo kunamathele kimi kahle ngempela wathatha isiqephu sephepha wayesedweba iglokhi encane wayesebhala Los Angeles wathi manje-ke khona-ke wadweba imigqa eminingana ehla ebheke ngaseLos Angeles wathi manje nangubili lowo kwakuyimi wathi yena wehlela kulokho ebesingathi i-Pennsylvania line wathi nangumfowethu Clebb futhi wehlela kulokho abakubiza nge-Southern line nabe ehlukene imigqa ihamba wathi yonke iholele Los Angeles hlala nje esitimeleni sakho ngakho ngicabanga esikhathini esinjengaleso lokho kwakunguku uPaula okuhle impela kumpristi ongumairish futhi lokho ngokuthi inqwaba yeqiniso kulokho nokho into ebalulekile akusikho lokho okukholwayo kodwa ukuthi ubani omkholwayo lokho ke futhi siyakholwa kulobu busuku ukuthi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu eyazalwe yintombi uMaria wahlupheka ngaphansi kukaPilato wabethelwa wavuka ngosuku lwesithathu futhi wenyukela ezulwini futhi uhlezi ngakwesekwenene somkhulu kaNkulunkulu kulobu busuku lapho ephila njalo njalo ukwenza ukunxusela phezu kokuvuma kwethu ngakho-ke ubengeka sinxusele size kuqala sivume ukuthi wenze umsebenzi ngomsebenzi osuqediwe manje ngingahle ngenze lesi sitatimende ukuthi konke ukuphulukisa yonke insindiso yilokho uNkulunkulu asizuzele khona nguKristu sekuvele kungumsebenzi osuqediwe manje kubekele ngqondweni lokho njengoba nikhulekelwa noma utshele abangani bakho ukuthi akukho lutho esingakwenza ukukuthuthukisa akukho esingakwenza ukukuqhubela phambili into kuphela esingayenza ngokukufundisa nyabo ukuthi sekuvele kuzuziwe uNkulunkulu uqobo lwakhe wasenzela lokho eCalvary futhi lapho yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu yachotshozwa ngobubi bethu isijeziso sokuthula kwethu sasiphezukwayo nangemivimbo yayo sikhulukisiwe thina ngenkathi dule manje kukuwe nami ukulinganisa ukukholwa ngithi uqobo ukwemukela lokho uKristu yasenzele khona futhi umzuzwana esikwemukela ngawo futhi sivume ukuthi ukwenzile khona ke uhlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu kwenza ukunxusela phezu kokuvuma kwethu manje igama vuma lapho igama elifanayo abefundisi lapha bayokwazi ukuzisho ukuyasho kodwa ukuzisho nokuvuma igama elifanayo ukukusho kwase kuvele kuvunyiwe kuvela egameni elifanayo lesiGreki futhi siyazi ukuthi kusifanele sivume ukuthi ukwenzile futhi angeke akwenze size sikuvume futhi khona-ke ungumpristi omkhulu ukwenza kunxusela phezu kwalokho esivumayo ukuthi usenzele khona lokho kwenza ukukholwa emsebenzini osiqediwe uKristu yasenzela wona eCalvary kulula kanjalo nje manje lelo ivangeli limsulwa manje namhlanje lapho ukhuluma ngokuphulukisa ngokukaNkulunkulu ukuthi ukuba yinto ethintayo phakathi kwamabandla amaningi okungukuthi mina kwelethu eMelika nabaningi benu ma-Presbyterian niyazi kukhona ucwaningo olukhulu ngalo namaphepha esizweni sonke kanjalo njalo ukuthi sifanele sibuyele muva ibandla le-Presbyterian emfundisweni yasekuqaleni yabapostoli yompapathizo kamoya ongcwele ukukhuluma ngezinye izilimi sinezinkonzo zokuphulukisa kanjalo njalo emihlanganweni
many of the great churches in the states are trying to turn back
amaningi amabandla amakhulu e-states azama ukubuyela kulelo hlelo uBilly Graham omkhulu esitatimendeni sakhe maduze nje entshumayelweni wathi ngeke sisalishaya indiva ibandla lePentecostal wathi ngoba lingelinye lamakhulu amabandla akhulayo okungukuthi ibandla lePentecostal likhula ledlula onke amabandla ehlanganiswe ndawonye inhlangano yePentecostal iOur Sunday Visitor iphepha leKatolika ngonyaka odlule lasho ukuthi ibandla eliKatolika limemezele umhlaba wonke abaphendukile abayisigidi esisodwa kowedlule ngonyaka odlule kodwa ibandla lePentecostal labhalisa isigidi esisodwa abaphendukile abayizinkulungwane ezingamakhulu amahlanu ngonyaka udlule kulo uqobo ngakho ledlula onke amabandla ngenxa yenhlangano yayo yobuvangeli emhlabeni jikelele futhi kusobala lowo ngabefundisi abaziwa kahle futhi bangake abanye esingazi lutho ngabo na manje kodwa iPentecost ayisiyo inhlangano iPentecost yisehlakalo esiya kunoma yiliphi ikholwa iPentecost angeke yahlelwa iPentecost iyisehlakalo iya ebandleni lasesheshi nasebandleni iUnited nakwiMethodist neBaptist namaPresbyterian noma ubani othandayo ongeza kungokubuyiselwa emuva emlayezweni ubupostoli okungukuthi ibandla likatolika uqobo lwalo laqala ngesike isikhathi ibandla likatolika ibandla likatolika lasekuqaleni kwakuyibandla lePentecostal kwase kuthi ke kusobala kwenze inhlangano yayo eminyakeni eyikhulu lesithathu emva kwemkhandlwini waseNicaea kwabumbe ngiqhubeka kulokho abakubiza ngenhlangano yebandla elikhulu lamaKristu lomhlaba wonke. Futhi kusukela lapho kwaseke kufika uMartin Luther noJohn Wesley futhi uqhubeke kanjalo njalo kuhle njalo size sibe yizinhlangano ezingamakhulu ezishiyagalolunye nento ezehlukene manje kodwa isendlalelo sabo bonke ubuKristu yiPentecost. Futhi uma lowo ngokungumqondo kaNkulunkulu webandla kuqala uNkulunkulu akanakuphosisa futhi angeguquke ngumqondo wakhe webandla namhlanje. Futhi leso yisehlakalo ukuthi noma imuphi umuntu angaba naleso esingesani noma iyiphi yalezo zinhlangano angaba nesehlakalo esifanayo enhlanganweni akuyo. Into esemqoka ngukwemukela nje isehlakalo. Manje siqhubeka singathanda ukusho ukuthi ubusuku ngabonye abafana bayehla nendodana yami kakhulukazi futhi banika bantu ikhadi lomkhuleko. Ithatha amakhadi omkhuleko futhi ime phambi kwenu futhi iwaxube onke inika noma ubani ikhadi lomkhuleko oliyifunayo elilodwa. Manje asizame ukuba lapha kusasebusuku kungakadluli ligamenxa lesikhombisa ukuze singaphazamisi izinkonzo ngalobu busuku khona ke siyafika asinandlela lapho esizobiza khona. Asazi ukuthi kungahle kube kuphi singahle siqale kusukela kwelokuqala kuya kweleshumi nanhlanu elamashumi amabili noma mhlawumbe siqale kusukela kwelamashumi amabili. Siye emuva noma siqale kusukela kwelamashumi amahlanu bese ke size ngapha ngaleyo ndlela nje waxubanise ndawonye ukuze abantu bangezokubuthana bese bethi manje uma ngingenayo inombolo uma ngingenawo amashumi ayisishiyagalolunye nanhlanu kuyekhulweni ngifuna ukungilifuni niyabo kodwa anazi ukuthi lizobizwa kusuka kuphi siyalinda size sifike lapho bese kuthi ke lokho nje kuthola umoya uqale ukuhamba kiweni khona ke uphumele ezethamelini abantu baqala ukukholwa uNkulunkulu nomoya ongcwele uqhubeka ngokungena ezethamelini bese uyacosha ubakhiphe ngo ezethamelini lapho noma ngabe bakuphi ngakho umoya ongcwele awuboshelwe ekhadini lomkhuleko noma kanjalo njalo futhi ikhadi lomkhuleko linombolo kuphela ukuligcina lingafani wena uthi ngingathi kulobu busuku mhlawumbe abantu abangamakhulu amabili phakathi lapha angikakhulu ekulinganisweni kwezixuku kodwa ngizo Tebo ugcinene mhlawumbe ikholo namashumi amahlanu abantu abangamakhulu amabili awu khona ke uma lokho kunjalo ngingathi kuleli qembu elincane mhlawumbe bekuyoba nabantu abangamashumi amahlanu abafuna ukukhulekelwa. Ake sibuze nje bangaki abantu phakathi lapha abanokugula ongathanda uNkulunkulu ukuphulukise na phakamisani izandla zenu nonke ndawo zonke niyabo bangaphezu kwengxenye yabo manje ubani ozoba ngokuqala phezulu emsamona lapho yilapho ofanele sifanele sibe namakhadi noma enye indlela yokukwenza. Manje kusasa kusene ngiyaqonda ngilesishiya kalelunye enqo ehotela iWindsor kuzoba nokudla kwaseku ngikakele usuvele kumemezele lokho kumemezele mfowethu na lokho kuhle futhi ngizokhuluma ngabe kunjalo na ekudleni kwasekuseni ngingajabula ukuba nifike. Ngicabanga ukuthi ukudla kwasekuseni okuvulelekile kwabo bonke abantu singajabula ukuba nifike bese ukuthi ke kusasa kusehlwa futhi ligamenxa lesikhombisa. Manje singakhothamisa amakhanda ethu umzuzwana nje njengoba sikhuluma kumqambi wencwadi esizoyifunda.
Gracious and mighty God, who before there was
uNkulunkulu nomusa nolamandla ngaphambi kokuba kube khona ngisho iatom emoyeni noma imolekuli kwiatom wawunguNkulunkulu. Futhi kulo muntu omkhulu obizwa nguNkulunkulu kwakukhona izingxenye ezingahlukaniseki, kwakukhona ingxenye engehlukaniseki yokuba ngubaba, ingxenye engehlukaniseki yokuba nguNkulunkulu, ingxenye engehlukaniseki yokuba ngumphulukisi, ingxenye engehlukaniseki yokuba ngumsindisi. Futhi kwakungekho lutho olungasindiswa noma lutho lokukhonza, ngakho wawungumthobo nje omkhulu wabo bonke obuhlakani. Futhi wadala izingelosi waseke uba nguNkulunkulu. Futhi khona ke kusukela lapho wadala umuntu kanjalo njalo umuntu wawa nengxenye engehlukaniseke enkulu kaNkulunkulu iziveza ubala kulobu busuku njengomsindisi. Ngenkathi dala umuntu waba ngubaba futhi manje umuntu wathola ukugula phezu kwakhe kusukela kuweni ngakho ke ingxenye engahlukaniseke enkulu kaNkulunkulu ezoba ngumphulukisi. Manje iyaziveza ubala phezu komhlaba njengoKristu umphulukisi. Sibonga kakhulu kanjani ngalezi zingxenye ezingahlukaniseki eziveziwe ezimpilweni zethu uqobo ukuthi siyazi ukuthi sedlulile kufeni zangena ekuphileni ngoba kukhona okwenzekile kithi okusikhiphe ezintweni zezwe saya enhlanganweni njengamadodana namadodakazi noNkulunkulu ophilayo uSomandla. Izinhliziyo zethu zenziwa zithuthumele ngenjabulo ngenxa yalesi sehlakalo. Siyajabula Baba futhi sizama ukuzihlanganisa nabanye ukuze abanye bajabulele lezi zibusiso ezinkulu zokuhlenga esinikezwe zona ngokuhlupheka kwenkosi yethu. Insindiso yomphefumulo, umoya ongcwele ukusebenza phakathi kwabantu nokubona ukuphulukiswa nezimangaliso zenziwa nesandla sikaNkulunkulu ophilayo sihamba phakathi kwethu. Sibonga kakhulu ngalokhu. Baba, ngikholekela ukuthi uzobusisa abafowethu nodadewethu macala onke eDawson Creek nasezifundeni zayo ezizungezile. Kwangathi kungebebikho ogulayo noma umuntu ohluphekile phakathi kwethu lapho izinkonzo ziphela. Busisa abefundisi bakho Nkosi, kwangathi umthelela wokubuthana kwethu ndawonye ungaqala imvuselelo eyifashini endala kuso sonke isifundazwe nezibonakaliso ezinkulu nezimanga zingaphelekezela le mvuselelo. Siyakholwa ukuthi siphile esikhathini sokuphela Baba, njengoba sisekupheleni kwalolu suku, lolu suku lwamahora angamashumi amabili nane. Sikholwa njengoba ilanga lishona ngaphesheya kwemkhathizo wasentshonalanga ukuthi futhi ilanga lempucuko goliyashona nokuphela kwesikhathi sekuseduze nelanga lokulunga selilungele ukuphuma nokuphulukisa emaphikweni alo. Siphe onkosi ukuthi lokhu kube yizinto ezisemqoka kubantu ukuze babambe lamaqiniso amancane futhi babambelele kuwo. Futhi khumbulani ukuthi ngolunye usuku ukuthi ngamunye wethu siyodingeka sime bukhoneni bakho obuhloniphekile.
Given account for every thought that goes through our minds.
Uthi silande ngawo wonke umcabango odlula ezingqondweni zethu. Ngakho ngiphe mina nabantu bakithi nabantwana bakho phezu komhlaba ehlanzekile engcwele imicabango ethembekile.
Disassociate ourselves from thy word.
Uze singaze hlukanise namazwi akho, sazi ukuthi izwi lakho liqiniso futhi wena ungongena siphelo ungena kuphosisa osezindaweni zonke uNkulunkulu wazi konke nonamandla onke. Konake Baba, wazi zonke izinto futhi ungosezindaweni zonke ukusenzela lokho obekuyoba ngokuchichimayo ngokweqile ngaphezu kwakho konke lokho ebesingakwenza noma sekucabange. Futhi siyakholwa ukuthi uzosipha khona futhi Baba uNkulunkulu, yenza ukuthize lapha kulobobusuku phakathi kwabantu okuzobangela ukuxwayisa okukhulu kuleli dolobha elincane. Siphe khona Baba ukuthi izinhliziyo zomKristu zizoshukunyiswa. Futhi ngesikhathi kufika isonto kwangathi lonke ibandla lingagcwala endaweni yalo, izoni ziphenduka, izinkonzo ezinkulu zokuphulukisa ziqhubeka yonke indawo ukuze kwaziwe ezweni lonke ukuthi kukhona imvuselelo kaNkulunkulu ophilayo eDawson Creek eBritish Columbia. Baba uNkulunkulu, njengami uqobo ngizibeka mina uqobo ealtare kusebenzise Nkosi nganoma ngayiphi indlela obona kufanele. Sonke siyakwenza lokho futhi sicela izibusiso zakho njengoba siqhubeka nokulinda ezwini lakho egameni likaJesu siyakhuleka, amen. Manje ngendlela nje yengcikithi ngithanda kufunda kuJohane ongcwele weshumi nambili amashumi amabili nelamashumi amabili nanye. Ngithatha umbhalo omncane ojwayelekile ukuba nje ngikhulume, hhayi ukushumayela, ngoba ngifuna nje ukukhuluma kini ngendlela yokuthi nje ngibeke lokhu ukuze nizobona futhi asidwebe umqondo. Ngikholwa ukuthi iBhayibheli lathi wozani sithethe indaba, isho iNkosi ku-Isaya isahluko seshumi nesishiyagalombili. Wozani sithethe indaba, isho iNkosi. Manje ngicabanga ukuthi yilokho esifanele sikwenze ubuzindla. Ngakho nje ngendlela yokuthi ngokuthola ingcikithi ngifuna ukufunda leli vesi. Ngakukhona amaGreki athile phakathi kwababenyukela ukuba umkhosi ukukhonza. Lowo waya kuFiliphu waseBhethsayida laseGalile acela kuye athi, Nkosi, sithanda ukubona uJesu. Bese kuthi ke kumaHebheru eshumi nantathu isishiyagalombili sifunde la mavesi lapha. UJesu Kristu onguyena izolo namuhla naphakade. Manje kukhona umbuzo impela futhi manje ukwehlukanisa ngokufanele lokhu futhi ngikunikeze ukuhumusha okusile ukwazi kwami okudlula konke yilokhu. Ukuthi sonke siyazi ukuthi njengamakholwa ngamaKristu ukuthi ngelinye ilanga sibophezelekile ukuma ebukhoneni bukaNkulunkulu. Siyakwazi lokho, sifanele sime ebukhoneni bakhe ngokuba siyizidalwa zokudaliweyo kwakhe. Futhi njengamaKristu sikholwa ukuthi leli Bhayibheli liyizwi likaNkulunkulu elingenakuphosisa. Uma ngingelemukele lonke izwi khona-ke ngingeke ngaba nokukholwa. Ngeke waba nokukholwa entweni ethile ongabazayo ngayo ngoba ufanele ube nokukholwa entweni okholelwa kuyo. Ngakho uma izwi liphikisana noma laliqondiswe komunye unyaka noma abanye abantu nemibhalo ekulo, eminye imibhalo iqinisile neminye ayilona iqiniso, njengoba abantu bengasenza sikholwe noma sizame, khona-ke kimi akusikho ngisho kuyinto edida kakhulu. Ngingeke ngisho ngibe nakho endlini yami ngoba ngivumeli izincwadi zezwe zingene endlini yami. Futhi uma le ncwadi ingukuphikisana kwayo uqobo noma ithembisa into ethize engayi kuyisekela, khona-ke akusilo izwi likaNkulunkulu. Manje khumbulani, uNkulunkulu ungongenasiphelo futhi ungumnini mandla onke futhi ungosezindaweni zonke ngoba ungowazi konke noma futhi. Manje qaphelani, khona-ke leli zwi liyiqiniso futhi uma liyiqiniso liyizwi likaNkulunkulu. Futhi akekho umuntu ongcono kunezwi lakhe. Sihlala njalo sifuna ukusayina izinkontileka omunye nomunye, kodwa kimi kwakubonakala njalo uma ngisayina inkontileka nendoda engingayethembi kangako. Kodwa uma nginokuyethemba indoda, asisayini inkontileka. Izwi lethu yilona elimile, izwi lakho liyisibopho sakho. Futhi uma ngingenakukutshela iqiniso, khona-ke izwi lami alilungile. Futhi uma uNkulunkulu esitshele into ethile engesilo iqiniso, khona-ke leli akusilo izwi likaNkulunkulu. Kungenjalo bengeke abe nguNkulunkulu. Angaba kanjani nguNkulunkulu ongenasiphelo bese-ke esho into ethile engalungile na? Ngiyabo, ngakho ngiyakholwa ukuthi leli yizwi likaNkulunkulu nokuthi isimo somqondo esifanele ngakunoma yisiphi salezo zithembiso zobuNkulunkulu phakathi lapho sizokufezekisa. Manje ngikhe kukhona ngithi kungahle kube nezithembiso phakathi lapho engingekwazi ukuzifeza, njengo Enoki nje wahamba noNkulunkulu iminyaka engamakhulu amahlanu futhi washaywa umoya wantambama waya ekhaya naye ngaphandle kokufa. Ngifisa sengathi benginalolo hlobo lokukholwa, kodwa bengingefuni ukuma endleleni yomunye umuntu obenalolo hlobo lokukholwa. Ngakho sifanele sikholwe ukuthi liyizwi likaNkulunkulu. Manje bhekisisani lokhu. Lawo maGregi asizwakalisa kahle isifiso sawo wonke umuntu owake wezwa ngoJesu Kristu, ngokuba bathi kokwabo ababekufuna kwakungukuthi banumzane zithanda ukubona uJesu. Abazange bafise ukumuzwa ukuba afundise, abacelanga noma yisiphi salezo zimangaliso ukuba bazibone. Abasho ngokuthi ake ngibone ezakho izimangaliso zikaJesu, mangimuzwe efundisa isikhashana. Bathi banumzane zithanda ukubona uJesu.
They were enthused because they had heard of him.
Now, manje babeshisekele ngoba babezwile ngaye. Manje ukukholwa kufika ngokuzwa, ukuzwa izwi.
Now, in the beginning was the Word, and the Word was with God.
Manje ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi wayengunkulunkulu, ulizwi waba inyama wakhe phakathi kwethu. Ngakho beza ukuzobona izwi lenziwe inyama. UKristu wayeyizwi likaNkulunkulu lenziwe inyama.
Now,
manje uma wayenjalo ngaleyo nkathi wavumela laba bantu ukuba babone uKristu, futhi thina kulobu busuku besingafisa ukumbona, khona-ke kungani singakwazanga kumbona kahle njengoba benza na? Manje bangaki phakathi lapha bangathanda ukuthi ngingathanda ukubona uJesu? Ake sibone izandla zenu kuze zonke izethameli nje. Akunandaba noma ngabe ungumKristu isoni noma cha, ngingathanda ukubona uJesu.
Well, if that is our desire,
awu uma lokho kuyisifiso sethu futhi leso yisifiso sifanayo amaGreki ayenaso enyukela emkhosini kwakungumkhosi wePentecost futhi ngenkathi bekhuphuka isifiso sabo babezwile ngaye kodwa babefuna ukumbona.
So they got their desire by
ngakho batshela isifiso sabo ngokusicela ngenceku kaKristu. Khona-ke uma enguyezo lenamuhla naphakade khona-ke besingeke yini sithole isifiso sethu ngokufanayo njengoba bebengenza uma enguyena asifanele yini sikwazi ukumbona ngokufanayo nje njengoba benza na?
If it isn't, then there's something wrong with
uma kungenjalo khona-ke kukhona okungalungile ngezwi lakhe ngokuba washe lapho ukuthi unguyezo lenamuhla naphakade awu khona-ke ukuba besizomfuna kulobu busuku. Futhi ake ngicaphune esinye futhi isithembiso okungukuthi angeke ngizame ukuthatha isikhathi senu esiningi kakhulu ngoba ngiyazi niyalima futhi nifanele nihlanyele izimbewu zenu kanjalo njalo futhi angifuni ukuthatha lokho kodwa sinezinye izimbewu lapha ezimila uhlobo lohlukile lokuphila ngakho asithathe sibeke lezi zimbewu ezinhliziyweni zethu ngokuba zingukuphila kuphakade kuwo wonke ozoyemukela futhi ayikholwe.
Jesus said, wherever two or three
manje uJesu wathi lapho kubuthene ababili noma abathathu ngegama lami ngiyakuba phakathi lapho. Manje khona-ke lokho kuzofanele kumlethe ebukhoneni bethu manje khona-ke uma elapho uKristu ongena kubonwa pho kungani singamboni njengalawo maGreki ayefuna kumbona na? Ngokuba unguye ngandlela zonke ngaphandle komzimba uqobo, umzimba wenyama njalo unguKristu ofanayo. Aw besizokwazi kanjani ukuthi ubelapha na besingaqonda kanjani ukuthi ubelapha na manje wenza lezi uhlobolo lezinto kusezikashana izwi lingabe lisangibona. Nokho niyongibona nina ngokuba ngiyakuba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kwezwe. Manje wethembisa ukuba sebadleli lakhe esebenza nabo nemisebenzi engiyenzayo nani niyakuyenza eminingi kunale niyakuyenza ngokuba mina ngiya kubaba wami. Lawo ngoJohane ngcwele isahluko seshumi nane ngicabanga ukuthi ivesi lesishiyagalombili ukuthi singenza okungaphezu kwalokho angakwenza. King James ibeka umkhulu kodwa ukuhunyushwa kwasekuqaleni ngeminingi ngoba akukho lutho olukhulu kunakho. Waphulukisa abagulayo, wavusa abafileyo, wamisa imvelo kodwa lapho aye kumuntu oyedwa uNkulunkulu wayekhona-ke manje usebandleni lakhe lomhlaba wonke ukuze engenza okuningi ngebandla kunoma abengakwenza nje kumuntu oyedwa. Manje hlebolunile umuntu besingalubheka ukuba besibheka ethawuzini kulobu busuku ukuthola uJesu na ungathanda ukumbona. Ngakho hlebolunile umuntu besingalubheka na besingabheka umuntu othize ogqoke ngokuxakile, enye indoda egqoke izingubo zenkolo njengezingubo ezinde noma okholola baphendulelwe noma enye inkolo qabo ngokuba uJesu wayegqoka izingubo ezijelekile. Yena besingafuna umuntu othize ubukeka ehlukile komunye umuntu naqhabo wayengumuntu ebukeka njenganoma yimuphi umuntu nje wangena ephuma amadoda akekho owayazi ngaphezu kwalokho ukuthi wayengumuntu ojwayelekile nje futhi lapho amajuda ayengena kumqonda khona engukuthi ezenza uNkulunkulu futhi nokho engumuntu ngokuba babemazi umama wakhe wakhe nabafowabo bakhe nodadewabo bakhe futhi bamangala ukuthi kuphi konke lokhu kuhlakanipha kukhula inakho ukuthi kuvelaphi. Wayengazani nanoma yesiphi isikole yena njengoba yena engumfundisi asinakho okuqoshwe phansi ngaye chitha usuku olulodwa kunoma yesiphi isikole ndawo. Futhi sinobufakazi nje ngishona nabapostoli bonke babecishe impela bengafundile abantu abangafundile. Lowo owathokozisa uKristu ukunikeza izihluthulelo embusweni wayengakwazi ngisho nokusayina igama lakhe ukuqoqa. Ngizame ukusekela ukungazi, ngizama kuphela ukunitshela ukuthi singeke safundisa abantu ukuba babone uNkulunkulu. UNkulunkulu akaziwa ngemfundo noma isayense noma waziwa kuphela ngokukholwa. Iyona ndlela kuphela ongamtshela ngayo ngokumkholwa. Lolo uhlelo alubeka phansi ukuze abangafundile nabafundile ndawonye bengajabulela inhlanganyelo yobukhona bakhe phezu kwezisekelo zokukholwa ezwini lakhe. Ngakho hlobolweni lomuntu besingalubheka ukuba besingeke sibheke lolo hlobo lomuntu na sithola okunjalo namhlanje. Angikusho ngokugxeka kodwa ngikusho ukuba kube yiqiniso. ukuthi sithola amabandla ethu namhlanje egqokile ezakhiweni ezinhle kunazo zonke, sithola inkonzo yethu ngezingubo ezinde ezinhle kunazo zonke, namakhwaya ayethu nokwethu ngokuhle kulokho konke kokucula. Sithola abefundisi bethu bene-PhD, LL, zonke izinhlobo zeziqu, kodwa uphi lowo Jesu na? Udokotela Morris Redhead, umongameli wezimishini ezinkulu zaseSudan omkhulu kunabo bonke emhlabeni, wafika kimi maduze nje futhi ekumbini wathi, Mfoti Branham, nginezikho zenele neziqu zokuhlonishwa ezingaplastela udonga lwakho. Wathi, kodwa uphi uKristu kunoma yikuphi kwakho na? Ngabe othisha bebenephutha na? Ngathi, ngingefisa ukusho lokho mnumzane. Ngathi, mina ngomuntu onemfundo yasesikoleni yokukhulunywa nokubhalwa kolimi, bengingeke ngisho ukuthi labo abakhulu abafundisi abakahle ubenephutha. Kodwa bakutshele iqiniso, kodwa uKristu akahambi ngeziqu ozithola lapha ngesayensi yezenkolo. UKristu ungokukholwa, akasiyo inganekwane, ungumuntu. Umoya ongcwele awusiwo umcabango, ungumuntu. Lapho yena umoya ongcwele esifikile, futhi yena yisabizwana somuntu, ngakho kungokoqobo. Ungumuntu kaKristu esimweni sikamoya ongcwele ephila kuwe. UJesu wathi, mina ngingumvini, nina ningamagatsha. Manje umvini awutheli isithelo, amagatsha athele isithelo. Ngakho-ke uzofanele asebenzise wena nami, amehlo ethu, izindebe zethu, ukuzwa kwethu, inkulumo yethu, konke. Lowo nguye ekhuluma ngathi, mina ngingumvini, nina ningamagatsha. Ngakho bekungaba yinhlangano kaKristu kubantu bakhe uma besingambona enza namhlanje njengoba enza ngalonkathi, ngokuba kuyisithembiso ebandleni lakhe. Hlalani kimi nezwi lami kini, hlalani nikuthandayo. Izinkulungwane eziningi kakhulu zezithembiso ebezingacashunwa lapha, kodwa nguKristu ebandleni lakhe. Esikwenzile phakathi kwethu sonke, ngicabanga ukuthi ngisezethamelini ezixubile njengokwejwayelekile, kodwa esikwenzile simatanise uKristu nomqondo obuhlakani bukaNkulunkulu othize womlando. Uma enguNkulunkulu womlando, uzosisiza ngani namhlanje na uma engesiyo uNkulunkulu ofanayo walesi sizukulwane? Njengoba wayenjalo onyakeni wobupostoli, ubengasiza ngani uNkulunkulu kaMose uma ubengesiyo uNkulunkulu ofanayo namhlanje na? Ubengasiza ngani uNkulunkulu okuphulukisayo, ophulukisa abagulayo emuva osukwini lwakhe, futhi uma engesuye namhlanje na? Uma bengingabuza ukuphulukisa, impela bengiyobuza insindiso, ngoba zombili ziyizibambiso zensindiso yethu zokuphelelisa kwethu uma sinesibambiso nje manje sokuhlengwa kwethu kuphelele. Lapho ungabona isithunziso, umuntu onomdlavuza isakhomasi abuyele emuva abe ngumuntu omusha, futhi enziwe asinde futhi aqine. Leso isibambiso sokuthi siyoba nomzimba okhazimilisiweyo ngolunye usuku, ngoba nguNkulunkulu ophilayo kuphela obengenza isimangaliso sinjalo. Lapho ngingabona owesifazane emgwaqeni ophansi kakhulu okhothile ongenasimilo, noma owesilisa ophuma ebhareni emane kuphuza nokuqalekisa nokuqhubeka, futhi esikhathini sezinsuku ezimbalwa ungongcwele, umuntu omesabayo uNkulunkulu enza ukubuyisana kukho konke okungalungile kwakhe. Lokho ngokuthi lokho kukhombisa ukuthi kukhona okwenzekile kuleyo ndoda. Nabo ukhuluma ngelinye izwe, siyizakhamuzi hayi zaseCanada, thina kanjalo asizona izakhamizi zase-United States. Ubuzwe bethu bungoba phezulu, siyizakhamizi zombuso kaNkulunkulu. Lapho ngingena eJalimane, ngibheka indlela abenza ngayo, banemibono engeyabo qobo. Ngehla ngivela komunye womhlangano omkhulu kunayo yonke, lapho esasinesilinganiso semiphefumulo ezinkulungwane eziyishumi eyasindiswa busuku ngabunye. Abayizinkulungwane ezingamashumi amahlanu basindiswa ngobusuku obuhlanu. Futhi khona-ke ngiza ngehla ngomgwaqo lapha kwakungabangcwele bephethe izingilazi ezinkulu zikabhiya, bephuza nje ngokukhulu kushesha ababengakwenza, bedumisa iNkosi ngawo wonke amandla abo. Niyabo, awubona lelo yisiko labo eJalimane, niyabo, abakunaki kanjalo njalo. Uthola izimilo ezehlukene ezizweni ezehlukene, siyakuthola eCanada, siyakuthola eUnited States. Kodwa manje-ke lapho umKristu eba ngumKristu, akasesizwe isakhamuzi salelizwe. ngokuba sazi ngokusobala ukuthi zinzalo kaBrahma futhi wavuma ukuthi wayeyisihambi nomfokazi wayeyisakhamuzi somunye umhlaba efuna umuzi omakhe nomenzi wawo kwakunguNkulunkulu. Ngakho thina ubuzwe bethu bungoba phezulu futhi ngaphezulu ngubungcwele nobumsulwa namandla isambulo. Ngakho-ke siyizakhamizi zombuso kaNkulunkulu futhi njengezakhamizi zombuso asifune inkosi yethu. Ibukeka kanjani na? Besingayitholaphi na? Indlela kuphela enengqondo ebengingayisho kuwe ngani wami kulobu busuku ngokubuyela embhalweni futhi uthole ukuthi ube yini izolo. Khona-ke lokho ayikho izolo, uyoba yikho namuhla futhi uyoba yikho phakade ngoba ungongena siphelo ongenakuphosisa uNkulunkulu ongaguqulekiyo. Futhi manje asibuyele emuva, asibeke eceleni. Ngizobeka eceleni isiko lami leBaptist, nibeke eceleni iMethodist yenu namasiko ePentecostali. Asibuyele ngo embhalweni futhi sithole ukuthi wayeyini. Manje lokho bekufanele kube okunengqondo, okunomqondo. Bese kuthi-ke sizothola ukuthi singambona noma qha ukuthi uzosivakashela kulobu busuku futhi ngeliqiniso ukuthi besingajabula kakhulu uma ebeyokwenza. Kaphelani, asibuyele emuva sifunda kuJohane Ongcwele isahluko se-12. Asibuyele esahlukweni sokuqala sikaJohane Ongcwele futhi siqale. Siyathola masinya emva kokuzalwa kwakhe ukuthi inkonzo yakhe yaphambi kwabantu yaqala. Into yokuqala simthola eyenza kwakungukukhulekela abagulayo futhi wayehambisana nokuphulukisa ngokukaNkulunkulu kwasekuqaleni nje ekhulekela abagulayo. Izimangaliso ezinkulu zahambisana nemikhuleko yakhe ngokuba ubaba wayephendula imikhuleko yendodana yakhe.
Then we know that there was a people in that day that was looking for a Messiah.
Khona-ke siyazi ukuthi kwakukhona abantu ngalolo suku owayebheke uMesiya. Masingalahlekelwa yileli phuzu manje, babefuna uMesiya.
Anointed one, a Christ that had been promised by the Old
Testament. UKristu owayethenjiswe ngabaprofethi beTestamente elidala kusukela le kuGenesisi kwehle njalo, wayethenjiswe uMesiya ozayo. Sonke isizukulwane sasibheke lowo Mesiya ozayo.
But the strange thing when he arrived,
kodwa into exakile ngenkathi efika, babekhothile kakhulu kwezinye izinto, baze behluleka kumqondo ukuthi ungumesiya. Babehleleke kakhulu, beqine kakhulu phakathi kwe, bezehlukanisa omunye komunye, abafarisi nabaseduzi, kanjalo njalo, njengoba kunjalo nje namhlanje.
So the very sign,
ngakho senempela isibonakaliso ukuthi lowo Mesiya wayefanele ukukhombisa ukuthi wayengumesiya othunyiwe nguNkulunkulu, behluleka kusibona ngenxa yobudlelwane babo nelabo noma inhlangano yabo nehlelo labo. Mangisho lokhu ngenhlonipho yokuzithoba nothando lobuzalwane kuthi akufani namhlanje. Manje ngenkathi uJohane umbhaphathizi efika enkundleni, inkonzo yeyisimangaliso yafika enkundleni yokushumayela okumangalisayo njengento ethize ngokohlelo lukaBilly Graham ebesingakusho namhlanje. Ngenkathi leyo nkonzo enkulu ifika, abantu bamangala futhi abaningi babo bacabanga enhliziyweni yabo ukuthi lona kwakungumesiya, kodwa wabatshela ukuthi wayengesiyo Mesiya kuphela, wayengumanduleli ukuthi yena wayezoza emva kwakhe. Khona-ke ngenkathi uJesu efika futhi uJohane wamqonda ngesibonakaliso ukuthi ehlane uNkulunkulu Baba wayebonisa uJohane ukuthi wayengeke akhohliswe ekuboneni uMesiya weqiniso ngoba wayezoba nesibonakaliso esasimlandela. Manje sifanele sikhumbule ukuthi uMesiya ngokwemfundiso yeTestamente elidala ngokukaGenesise noma uDeuteronomy weshumi nesishiyagalombili amashumi amathathu nanhlanu wayezoba ngumprofethi. UMose umprofethi omkhulu weTestamente elidala owabeka ngokohlela inkolo yobuJuda wathi, Inkosi uNkulunkulu wenu iyakuvusa umprofethi onjengami. Kuyakuthi yilowo nalowo ongayiye kumuzwa lo mprofethi uyakunqunywa phakathi kwabantu futhi kuqhubeke kufunda ngaye. Zonke izimfundiso zeTestamente elidala zazikhomba kuMesiya owayezofika. Nabo bonke abalingiswa beTestamente elidala babemelela uMesiya kwaze kwagcwaliseka kumuntu. David ekhalela eJerusalema emva kokuba wayekade engqatshiwe inkosi elahliwe iminyaka engamakhulu ayisishiyagalombili ukusuka lapho indodana kaDavid yahlala entabeni efanayo inkosi elahliweyo ngabantu bayoqobo futhi yalikhalela eJerusalema Jerusalema Jerusalema uJosefa indodana ezelwe phakathi kwabanye abafowabo lokho kwakungukuzalwa okungejwayelekile futhi wazalelwa ukuba ngumboni waphupha amaphupho futhi wabona imibono kanjalo njalo futhi wazondwa ngabafowabo ukufanekisa lona impela usuke siphila kulo manje futhi lapho abafowabo kwakungamadoda amakhulu okhokho kodwa ekugcineni bambulala njengoba nje benza kuKristu waphonswa emgodini wathengiswa cishe ngezinhlamvu ezingamashumi amathathu zesiliva wathathwa futhi esekuboshweni kwakhe omunye walahlwa nomunye wasendiswa ubhusha noma umbhaki nomphathizitsha futhi ngakho ekuboshweni kukajesu esiphambanweni omunye walahlwa nomunye wasindiswa kwase kuthi-ke emva kokuba esephakanyiselwe esikhundleni esiphakeme kunazo zonke embusweni esandleni sokunene kufaro okungukuthi ujesu akanyiselwe esikhundleni esiphakeme kunazo zonke ezulwini isandla sokunene sikankulunkulu futhi ke kathi ujosefa ephuma kwakhala icilongo lonke ekhothamani kamadolo ujosefa uyeza into efanayo lapho icilongo likhala onke amadolo ayokhothama nezilimi zonke ziyakuvuma kujesu kristu indodana kankulunkulu siyakubona konke kufanekisiwe kukani u-eliya futhi kwehle njalo konke kwakufanekisa kuqhubekele kujohane wase kuthi-ke umesiya wabonakala ngokwalawo madoda emuva lapho eyayigcotshwe ngomoya wakhe futhi wayengunkulunkulu ogcwele ebumesiyeni wayengunkulunkulu ogcotshiwe umprofeti futhi ngekathi efika ukuzokwenza lezo zibonakaliso phakathi kwabantu abanye babo babekhothile kakhulu enkolelweni yabo yebandla baze behluleka ukumbona manje asibuyekeze impilo yakhe asimthole esahlukeni sokuqala sikajohane ongcwele enye yezinto zokuqala esimbona ezenza kwakukhona indoda egama lingu-andreya yakholelwa kuye enxusa umfowabo usimoni ukuba eze abone lo muntu usimoni kungukuthi kamuva waba ngupetro futhi wanikwa izesithulelo zombuso umbhishobhu omkhulu webandla umdobi ongazi lutho ebhayibhelini lathi ongafundile ongcwele incwadi yezenzo isahluko sesithathu ukuthi wayikho kokubili engazi lutho futhi engafundile futhi ngakho nojohane futhi futhi khona-ke lapho simthole enyukele ebukhoneni balo muntu owayecatshangwa ukuthi ungumesiya ake sibheke ukuthi watholani ukuba ke wayethele indoda eyayingosi yazi wezenkolo nje umkhulu na babenenqaba yabo ngalolo suku nabo babenenqaba yabo ngabe watholani na hhayi usiyazi omkhulu wezenkolo kodwa wathola umncane uhlobo oluthobile lo mfo futhi wathi nje angahamba ayongena ebukhoneni bakhe wambuke ebusweni wayesethi igama lakho ngusimoni futhi igama likayihlo ngujona futhi masinyane le ndoda eqeqeshwe kahle ezintweni zikamoya yaqonda ukuthi lowo kwakungumesiya amakhulu eminyaka selokhu babe nomprofeti futhi babazi ukuthi elandelayo emqeni kwakungumesiya manje kubambeni engqondweni lokho masinya le ndoda yakuqonda lokho ukuthi ngumesiya futhi yawe ezinyaweni zakhe kwakukhona oyedwa owayemi lapho gama linguFiliphu owabona lokhu kwenziwa futhi ekuboneni kwenzeka wakhumbula ngomngane olungileyo kukhona kuthize ngakho lapho ubona ngokweqiniso uKristu ufanele utshele umngane wakho noma yimuphi umuntu ozizwa ngaleyo ndlela ngomngane wakhe ngakho uyahamba uzungeza intaba amamayela ayishumi nanhlanu futhi ufika endaweni lapho umngane lowo owayengumfundi omkhulu webhayibheli futhi igama lakhe kwakungunatanayeli futhi wamthola ngaphansi kuye kwesihlahla phandle engadini yomkhiwane ekhuleka futhi ngenkathi uFiliphu efika kuye wathi kuye emva komkhuleko wakhe woze ubone ukuthi ubani esimfumene
Now remember, not Dr. PhD.
Manje kumbulani, hayi udokotela PhD, yabo, hayi indoda eno, siyazi wezenkolo omkhulu, simfumene uMesiya uthiwa uKristu. Wathi, awu, ungubani yena na?
Said Jesus of Nazareth.
Wathi uJesu waseNazaretha, indodana kaJosefa. Oh, manje lokho kwayishaya ngempela leyo ndoda ngoba yayisizihlanganise kancane kancane nebandla ngoba yayingeyomthetho futhi yathi manje kungaba khona ukuhle kuvela eNazaretha na. Ngamanye amazwi ngabe umuzi omncane impofu kanjalo noma izinga lempofu labantu ophuphile nono nokukhulunywa kabi ngawo waziwa kule lonke izwe lakithi elihle njengendawo embi. Abazi lutho futhi bangababulali nemikulukudo kanjalo njalo kungaba khona okuhle okuvela eNazaretha na. Futhi ngifisa sengathi wonke umuntu ubengathatha lesi simo sokuziphatha into efanayo ukuthi ukuthi yena uFilipu watshela uNathanayeli wathi wazobone nakho lapho khona ungahlali ekhaya futhi ugxeke woze uzozibonela. Ngasendleleni ngifisa sengathi ngabezo bekhuluma akungabazeki kodwa lokho ababekhuluma ngakho uMesiya ayezoba yikho. Awu manje uNathanayeli wayeyindoda efundile, awu wathi akungabazeki impela ngiyazi ukuthi isibonakaliso sikaMesiya siyoba yini ngoba uyoba ngumprofethi. Manje mhlawumbe ingxoxo yabo yahamba into ekanje, yamkhumbula umdwebo omdala ezansi lapho kamalingu ngoSimoni na? Yebo ngiyamkhumbula. Awu yakhumbula wayengakwazi ngisho lokusayina igama lakhe eresidini ngenhlanzi yakho. Oh impela ngiyamazi yena nobaba wakhe futhi. Wenyukela phambi kwalo muntu manje ovele eNazaretha lo mprofeti waseGalile futhi masinyane nje esengene ebukhoneni bakhe wamtshela ukuthi igama lakhe kwakunguSimoni. Nokuthi yena igama likayise lalinguJonas bekungeke kungimangaze kodwa ukuthi ubeyokutshela ukuthi ungubani. Awu kwakuzoba nzima kuFilipu ukukholwa lokho. Kodwa manje khumbulani bangane ngitheni na? Yini ngizama ukuyiletha kini na? Wazi kanjalo-ke umphakathi ukuthi leso kwakuyisibonakaliso sikaJesu uMesiya. Manje ngingabeka inselelo kulokho, akekho ongaphikisa lokho, lelo yiqiniso ngokuyisibonakaliso esasizoba noMesiya. Awu kwathi nje uFilipu angakhuphukela ebukhweneni bakhe futhi eletha uNathanayeli, uJesu waphenduka futhi wambuka wayesethi bheka umIsrayeli kungekho nkohliso kuye. Lokho nje kwalithobisa leli lunga libandla, wayengazi neze lokho. Wathi Rabi, okusho ukuthi mfundisi, ungazenini na? Awukazi ngibone lesi isikhathi sethu sokuqala sokuhlangana, ubungazi kanjani ukuthi izinto ezinjalo bezimayelana nami na? Wathi ungakabizwa nguFilipu ngenkathi ungaphansi kwesihlahla ngakubona yonke indlela ukuzungeza leyo ndaba, amehlo anjipho niyabo ngakubona. Lalela lesi sicaphuno, khona ke kwenzekani na? UNathanayeli wawela emhlabathini kungabazeki futhi wabheka phezulu kuye wayesethi, Rabi, wena uyindodana kaNkulunkulu, wena uyinkosi kaIsrayeli, lowo ogcotshiweyo omkhulu. Ngokuba ngiyazi ukuthi imibhalo yasitshela ukuthi leso kuyoba yisibonakaliso sikaMesiya, unguye ngempela esimbhekile.
Well, that was him yesterday.
Awu uma loyo kwakunguye izolo ezazisa kubantu bakhe, awu unguye namhlanje, umbhalo uthi unguye. Wokuzobala manje kwakukhona labo ababemi lapho ababengakukholwa lokho futhi babengawokuqina amakho lomthetho lokuqina, bafunda befulathelise imihlane yabo nezingubo zabo ezinde nakho konke, befake imishuqulo yabo emikhulu kanjalo njalo nalo lonke ipanela lezenkolo nombhedesho ababengaba nawo bemi lapho neziqu ezinkulu emagameni abo nezinto ezinjalo, nebandla labo likhona baze ukuthi babezoziphendulela ebandleni labo ngalokho babengeke bakuphikise. Nakho kwakulapho isimangaliso zenziwa, into ethize yayifanele icashunwe futhi bathi nina, bathi lo muntu nguBelzebule, induna yamadimoni, umbhuli ufunda izingqondo zabo. Manje ngikathi be abakushongo kuzwakale bakucabanga enhlizweni yabo, ibhayibheli lasho noJesu ebona imicabango yabo waphenduka wayesethi, ngizonithethelela ngalokho. Kodwa ngolunye usuku umoya ongcwele uyeza futhi ngenkathi efika iyokwenza into efanayo nokukhuluma izwe elimelene nawo, kusoze kwathethelelwa kuleli zwe nasezweni elizayo. Ngakho niyabona ukuthi simi kuphi-ke ngalolu suku. Emva kokufa kuka Jesu Kristu nokugcoba igazi lesivumelwano esangcweliswa ngalo futhi bakubiza ngento engcolile futhi bahlambalaza imisebenzi yomusa akusekho umnikelo ngesono. AmaHebrews athi sesithupha ngakho niyabona ukuthi sekuphi senza ukuhlambalaza kuye yonke imisebenzi yomusa esibizele ekungcwelisweni. Niyabo sikhuluma izwi elimelene nakho. Manje wafika kuphi na? Weza kwabakhe uqobo. Ubani owayengowakhe uqobo na? AmaHebheru, amaJuda. Manje kwakukhona izimbili kuhlala njalo kunezigaba ezintathu. Hayi izigaba bengingeke ngakusho. Izinhlanga zabantu emhlabeni sonke sisukela emadodaneni kaNowa, uHamu, Shemu noJafete. Manje lelo kwakuyiJuda owezizwe unomSamariya. Manje kulaba befundisi abahlezi emva kwami lapha futhi mhlampe abanye abahlezi phambi kwami sonke siyazi ukuthi uPetro wanikwa izithuthulelo zombuso ukuze nginiqondisele lokhu ngomusa kaNkulunkulu. UPetro wanikwa izithuthulelo zombuso. Manje ngosuku lePentecoste kwaba nguye owavula umbuso kumaJuda, siyakuvuma lokho. Futhi ngenkathi uFilipu ehla futhi washumayela kumaSamariya futhi wawabhaphathiza egameni likaJesu Kristu, umoya ongcwele kuphela wawungakafiki phezu kwabo, kepha nokho uFilipu wayenomoya ongcwele. Ngakho bathumela phezulu kubaba lando uPetro futhi yena noJohane behla futhi babeka izandla phezu kwabo futhi bemukela umoya ongcwele. Ngabe kunjalo na? Kulungile. Manje-ke sitshela ukuthi waye phezu kwendlunga olunye usuku enombono noKhoneliyu, wayekade enombono owayengowezizwe futhi bamthumela enhla endlini kaKhoneliyu futhi lapho wavula ivangeli kwabezizwe. Nampo abantu bakho abathathu, abantu bakaHamu, Shemu noJafete. Umpostoli akaphindanga wasetshenziswa izithuthulelo ukuvula embusweni ngoba kwakungokwawo wonke umuntu ngaleyo nkathi. Manje siyaqaphela ngenkathi efika kwakukhona abezizwe, thina i-Anglo-Saxon sasinga mpekile uMesiya, sasingabaheteni amaRoma, kanjalo njalo sikhonza izithombe. Kodwa kwakukhona izigaba ezimbili zabantu noma izinhlanga ezimbili ezimpekile. Lowo kwakungumJuda nomSamariya, nomSamariya wayengumJuda nowezizwe uhafu. Manje lalelisisani manje ukuze ningakugeje. Manje labo uza kuphela kulabo abambekile. Ake ngikuphinde lokho ezethamelini kulobu busuku. Uma ulapha njengomgceki, uma ulapha njengongakholwayo, akasoze akuthinta, uyakukhuza kuphela, kodwa uza kulabo abambekile abangabakholwayo. Akukho ndawo emibhalweni lapho ake yafika khona noma ngayiphi enye indlela. Kuphela kwabakholwayo yilapho athembisa ukuhlangana khona ukwenza ukuphulukisa kwakhe. Wasusa indoda eyimpumputhe kwabangakholwayo ngaphandle komuzi ukuphulukisa amehlo ayo. Kuza kwabakholwayo kuphela. Ngakho abezizwe ngalolo suku wayengabheke Mesiya, kodwa amaSamariya namaJuda ayembhekile. Futhi ngenkathi efika kumaJuda waveza obala isibonakaliso sakhe ngoMesiya. Nabakholwayo beqiniso bakuqonda ukuthi kwakungumesiya. Ongakholwayo wakwenqaba futhi waqalekiswa ngakho. Manje siyatshela-ke kuJohane Ngcwele sahluko sesine. Wenyukela manje eSamariya emzini waseSikari futhi lapho efika phezulu lapho uthuma abafundi bakhe ukuba bayothenga ukudla. Futhi ngenkathi besehambile beyothenga ukudla waphuma owesifazane negama elibi futhi wayenamadoda amaningi futhi waphuma ukuyokha amanzi noJesu wathi, sifazane ngiphuzise. Futhi uthi umthombo ujulile futhi ngaphandle kwalokho sinokwehlukana lapha. Lapho ninamaJuda nifanele nicele thina amaSamariya izinto ezinjalo. Akusile isiko kuba wesilisa oyiJuda cele wesifazane kumSamariya. Wathi kodwa kuba bewazi ukuthi ubani obukhuluma kuye, niyabo, buyocela kimi amanzi. Ingoko wayenzani na? Ukubamba umoya wakhe. Ekugcineni wathola ukuthi inkathazo yakhe yayiyini futhi wathi, hamba ulande indoda yakho futhi uze lapha. Wathi agina ndoda, wathi utsho kahle ngokuba ubunamadoda ayisihlanu naleyo uhlala nayo manje ayisiyo indoda yakho futhi kulokho usho kahle. Bhekisisani lowo wesifazane, lokhu ngukusola kubantu balolu suku. Lowo wesifazane uyovuka ekwahlulelweni futhi alahle lezi zizukulwane. Lezo zifebesi negama elibi sasukuma futhi sathi inkosi ngiyabona ukuthi ungumprofeti thina siyazi sifundisiwe ukuthi uMesiya obizwa ngoKristu ogcotshiweyo nxa efika uyakwenza lezi zibonakaliso kodwa wena ungubani na uJesu wathi nginguye okhuluma nawe
Upon that, she left her water.
Yakhe manzi wayesegijimela emzini wayesethi kubantu bomuzi wozani nibone umuntu ongitshele engikwenzile akuyena yini lona impela uMesiya na
Now, Canadian brethren and sisters.
Manje bazalwane nodade baseCanada asingabi ngabantwana asibuke iBhayibheli. Uma leso kwakuyizibonakaliso sikaMesiya izolo kubo bobabili umJuda nomSamaria.
Would it not be the same?
Bekungebe yisibonakaliso esifanayo sikaMesiya kowezizwe na?
Now,
manje kamuva yayingakaze yenziwe leyo misebenzi phambi kwabezizwe ngalezo zinsuku kodwa ke ngiqedele ukufinyelela kwezizwe manje siyazi ukuthi sesibe neminyaka ezinkulungwane ezimbili ngaphandle kokuqoshwa noma kuphi inhlobo kwalezo zimangaliso emva kwePentecoste Sibe nokuhlukana kukhulu kwamabandla uMartin Luther omkhulu uJohn Wesley omkhulu futhi ngike ngaba sezindaweni zabo futhi ngama epulpiti lika Wesley ngicabanga ngalokho manje kuphezulu eceleni lapho ashumayela khona emakhulwini ayishumi nanhlano njalo ekuseni langazethinini lakhe nomama uSuzana nakuze zonke izingxenye ezehlukene zezwe namadoda amakhulu kanjalo njalo kodwa bangane azikaze kusukela izinsukeni zabapostoli nokufa kulowo yakazo wasekuqaleni ubupostoli kwehle kuye cishe kuyofika maphakathi nebandla ikhulu minyaka lesithathu emva kokufa kukaKristu sesake sabana lomnyakazo ozayo manje ibandla laphuma lokho kwakungukuphuma ebandleni labapostoli futhi lazalwa eminyakeni engamakhulu amaningana cishe iminyaka engamakhulu ayishumi lapho noma ngaphezulu yezikhathi zobumnyama nje ibizwa kanjalo khona-ke kulolu hlangothi lwaphuma enguqukweni yokuqala kwakungumartin luther khona-ke kufika ujohn wesley bese-ke kuba ngomnyakazo wepentecostal kulo nyaka lapha esiphila kuwo ngokubuthana konyaka webandla
If God is the
manje qaphelana uma uNkulunkulu enguNkulunkulu ongena kuphosisa uma enguJehova omkhulu angeke aphathe omunye umntwana ngenye indlela nenye omunye umntwana ngenye indlela nalokho akwenza kubo ufanele kwenze kithi kungenjalo bathole into esingayitholanga ngakho uma idedele ibandla lingene nje esayenseni yezenkolo ejelekile walishintsha kancane ibandla labezizwe futhi ngekathi ethembisa ukuthi uyolinikeza kweningi kunalokho ababenakho emuva lapho ngakho kukhona kungalungile ndawo uma singakwemukeli kodwa lalela mfowethu dadewethu ungakuvumeli kweqa ikhanda lakho njalo kunqamula phezu kwekhanda labantu futhi abazi lutho ngakho ababaqondi neza abaprofethi ngezinsuku zabo baze bafa kanjalo abakaze baqonde uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu waze wafa wembelwa futhi wavuka futhi kungaleyo nkathi lapho ibandla liqala ukuqonda ukuthi wayeyindodana kaNkulunkulu bukani uPetri kongcwele nabaningi babangcwele balolu hlangothi bukani uJohn ka-Arc ninabantu abangabakatolika lapha bukani uJohn ka-Arc nambiza ngokuthini na ibandla lenu lamshisela esigcotsheni njengomthakathikazi kodwa yena ubona imibono futhi wakhulekela abagulayo futhi kwaleke nithi wayengum Chakachikazi futhi namshisa ezigcotsheni nalowo wesifazane ekhalela umusa oh into ethize ngaphezu kweminyaka ekhulu kamuva ngaqonda ukuthi wayengongcwele nenzani ngokuphenduka na namba lo mzimba wabapristi owayemshisile naseni uphosa lwandle kodwa nebo yena weqa ngqo phezu kwamakhanda enu uNkulunkulu wamthatha futhi aniqondanga kunjalo kuye yonke iminyaka uyakufihla emehlweni abahlakaniphileyo nabanokuqonda futhi uyokwembulela izingane ezithobekile futhi ezizofunda ngakho asevuke mfowethu dadewethu asithathe isicaphuno sikajesu umzuzwana nje ngaphambi kokuba sibize umugqo omkhuleko uJesu wathi njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma kuya kuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu ake sibhekisise ukuthi lokho kusho ukutheni izinsuku zaseSodoma izinsuku zaseSodoma kwakukhona izigaba ezintathu zabantu owaseSodoma ilunga lebandla elisivivi okwakungulothi nezwe futhi kwakukhona u-Abrahama ibandla elikhethiweyo elibizelwe ngaphandle ezihlalele yedwa phezulu entabeni ethatha indlela nabayingcosana abadedekile benkosi ethola izinto ezincane zomhlaba kodwa wayeyinceku kankulunkulu. Manje unkulunkulu wehla ngesimo sezingelosi ezintathu ezimbili zazo zehlele eSodoma futhi zashumayela futhi zabiza uLoti waphuma eSodoma ngaphambi kokushiswa kweSodoma. Manje bhekisisani ukuthi wabhekisela kanjani kulokho manje esikhathini sokwehla umlilo futhi uma sisengqondweni yethe kahle singayibona leyo ndoda ekuzuzeni ngempumelelo kwayo ukuba ithumbe izwe izuze ukuthize okuzobhubhisa izwe nayo uqobo ngakho ama-atom nama-hydrogen ama-boom futhi bekungenzeka ngaphambi kokuba kuse bekungenzeka emizuzwini embalwa umhlaba wonke ungahle ungene kulezi ziputnik bese uthi nje awu ufuna ukubhubha noma ukuzinikela na besiyokwenzenjani na niyabo. Futhi kulele ezandleni zamadoda anesono uma-ke kwenzeka omunye umuntu aphuze ugologo omningi kakhulu ngelinye isuku futhi adedele omunye waleyo micibisholo ejikijelwayo na sonke isizwe sinayo ilungele ukuba nje idonzwe ngani izwe belingeke lisinde kukho futhi lokho impela uNkulunkulu aprofethe ukuthi kuyokwenzeka amazulu nomhlaba kuyosha futhi kushe ngokushisa okuvuthayo wathi ngaphambi kokuba lolu suku olukhulu nolwesabekayo lwenkosi lufike izwe liyoshiswa ngomlilo uma lakho esine futhi wathi elungileyo uyakuhamba phezu komlotha imilotha yento yomlilo yababi esikhathini seminyaka eyinkulungwane kunjalo kodwa ngaphambi kokuba lolu suku lufike wathi ngiyakuthuma u-Eliya ozobuyisela ukukholwa kwabantu okubuyele kubaba ngokuyisifanekiso sani na uJesu wathi njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma kuyakuba njalo kufikeni kwendodana yomuntu. Manje uSara umkakhe wayesemdala wayekade engu-Abrahama ezinsukwini ezimbalwa ngaphambi kwalokho kodwa igama lakhe laguqulwa laba ngu-Abrahama nguNkulunkulu ngenkathi uNkulunkulu ekhulume naye embonweni kodwa lapho ingelosi ihlezi ifulathele ithende yathi i-Abrahama uphi umkakho uSara na SARA SARA YENGU SARA YI uyazi ngakho wathi uphi umkakho uSara na wathi usethendeni emva kwakho wathi Abrahama ngizukukufihlela lokhu kodwa ungethembile manje iminyaka engamashumi amabili nanhlanu futhi ngizokuvakashela ngokwesikhathi sokuphila ngifuna ninabantu njengezethameli ezixubile ukuba nihluze ingqondo manje ukuba njengoba ngizwakalisa lokhu yaphendukela ethendeni yathi uhlekeleni uSara ethi ukuthi lokuthi zingenzeka kanjani lezi zinto na. Manje bukani nibone ukuthi uJesu wathini. Manje bhekani incazelo ngaphambi kokuba usuku lwenkosi lufike. Ngosuku lokufika kwendodana yomuntu uNkulunkulu uyoba sebandleni enze isibonakaliso esifanayo kubantu ebandleni elikhethiwe njengoba enza ku-Abrahama ngaphambi kokushiswa kweSodoma futhi qaphelani leso sibonakaliso sona impela isibonakaliso esifanayo uJesu asenze ngenkathi elapha emhlabeni sethenjiswa ngezinsuku zokugcina. Ngakho banumzane sithanda kubona uJesu ubungamazi kanjani na ngokwemibhalo ngenkathi ezazitha kumaJuda wayengumprofethi owayazi imfihlo inhliziyo yabo bangaki abazothi iqiniso lelo. Ngenkathi ezazisa yena uqobo esizweni samaSamariya wazenza waziwa njengomprofethi lowesifazane wangena wayesetshela amadoda umuzi uzani nibone umuntu ongitshele izinto engizenzile akuyena yini lona impela uMesiya na. Manje ake ngithathe ivesi elilandelayo nebhayibheli liyasho ukuthi umuzi wonke sonke isizwe lapho sakholwa kuJesu ngenxa yalokho kwashiwo ngowesifazane ngezwi lowesifazane. Cabangani wenza leso sibonakaliso ngesinye isikhathi futhi sakuxazulula zonke izikhathi bathi yena ungumesiya ngoba wenze isibonakaliso sikamesiya. Manje khumbulani manje kulolu izinsuku zokugcina aqaphelani hhayi uJesu lapha emhlabeni yasemzimbeni wenyama kodwa umoya kaJesu enyameni yomuntu uyigatsha emvinini uyokwenza into efanayo enyameni yomuntu. lapho ibandla liyobuthana ndawonye uyozenza aziwe yena uqobo ngalo ngakho uma ubengangena kuleli bandla kulobu busuku futhi enze leyo nto efanayo besingephakamise izandla zethu futhi sibonge uNkulunkulu njengoba kwenza lawo magreki na simbonile uJesu yilokho ayeyikho yilokho ayikho uma enguye izolo lamuhla naphakade ngabe yiqiniso lelo na bangaki abangathanda kumbona na
Let us bow our heads.
Asikhothamise amakhanda ethu.
Holy and gracious God. This is
uNkulunkulu Moza nongcwele lona umzuzwana omkhulu lona umzuzwana lapho okungahle kusho umehluko phakathi kokuphila nokufa kubantu abaningi.
It might be at this moment that there would be someone
Ngakade kubenga lo mzizwana ukuthi kuzoba khona umunye ohleziyo ongaba ngogcekayo abangahle bazehlukanise iphakade noNkulunkulu Ngakade kube khona oyedwa lapha Nkosi obegxeka futhi obengaba yikholwa futhi abe nokuphila kuphakade Ngakade kube nalabo Nkosi lapha abagulayo futhi kade eyayisontweni na abelusi abathembekile ubagcobenga amafutha futhi wabakhulekela futhi abakwazanga kubamba ukukholwa ukuba baphulukiswe kwangathi kungafezeka Nkosi ukuthi bazobona ukuthi yena impela uKristu umelusi wabo akhulume ngaye manje usethe ukuphakama kancane kanye nathi noma ukusendela kancane kithi ukusendela kancane futhi uzozazisa phakathi kwethu kulobu busuku khona ke bangabamba ukukholwa ukuba babone
yes Jesus is here
Yebo Jesu lapha phakathi kwethu ngiyamkholwa njengomphulukisi wami njengomsindisi wami futhi khona ke bangahamba befakaza benze bofakazi babo buzokale futhi ungaba ngumpriest omkhulu futhi wena ungumpriest omkhulu wokuvuma kwabo manje lapho ngokweqiniso ngokusuka enhlizweni yabo bengakholwa ukuthi wena wenzile umsebenzi siyazi mayelana nomsebenzi eqobolwawo usuvela uqediwe kodwa ukufanele ukukholwa ukukholwa konke kuyenzeka kwabakholwayo Manje Nkosi Jesu bengingangcono ngibe phandle osebeni lomfudlana lapho ngiphumule ndawondawo ngidoba noma mhlawumbe ngihlezi phansi ekhaya lami nomfanyana wami lapha namhlanje ngosuku lwakhe lokuzalwa ingane yami neminyaka yesithupha ubudala uJoseph Bengingathanda kanjani ukuba naye ethangeni lami kulobu busuku ngibona lawo mehla amakhulu engibuka phezulu futhi athi babayi injabulo ongiphe yona yeminyaka yami phakathi nendawo Bengingangcono ezansi lapho kumbe nomaphi kunokuba ngibe lapha kuleli bandla ngizama ukukhohlisa abantwana bakaNkulunkulu Nkulunkulu ngikholekela ukuthi ngandlela thezo ukuthi ngamunye lapho uzokwazi ukubamba lamazombalo aqotshiwe baba angahle ukuba ahlakazekile angahle ukuba abe angabholelwe ezinhlizweni njengoba kusanhlamvu ngokuvamile kubholelwa kodwa uma ebehlakazekile kwangathi angawele emhlabathini owuhlinzekile nemiphumela nodumo kuyoba ngokwakho baba Njengoba thina kuleli bandla mina naleli bandla sizinikela kuwe.
Oh
woza Nkosi Jesu asibaningi ndawonye kulobu busuku kodwa wethembisa abantu futhi singaphezu kwaleso sibalo. Futhi kwangathi lapho sesisuka lapha kulobu busuku siya emakhaya ethu ehlukene endleleni kwangathi singasho njengalabo ababevela eMawuse emva kokuvuka futhi ngalokho kusaka kokuqala okukhulu. Izithombo zonke zaseziqhakazile nokuphila kwase kuqhakazile futhi wahamba naye eceleni komgwaqo uKlophase nomngane wakhe abazange baqonde ukuthi wayengubani. Kodwa ke ngesikhathi sokuhla cishe ngalesi sikhathi emhlasimbe ngenkathi bebuthene endlini yezihambi wenza into ethize njengoba nje enza ngaphambi kokuba abethelwe futhi babazi ukuthi akekho omunye owakwenza ngaleyo ndlela ngaphandle kwakhe namehlo abo avuleka futhi baqonda ukuthi kwakuyinkosi yabo futhi yanyamalala emehlweni abo Ngokushesha bagijimela kwabanye bafundi basebethi ngempela evukile baba ngikhulekela ukuthi lokho kuzobubufakazi bethu kulobu busuku manje ngikhulume ngalokho owuyikho ezinsukwini ezedlulayo nalabo abantu baphakamise izandla zabo ukuthi bebefuna ukubona wena manje makube yilokho kithi kulobu busuku Nkosi ukugcwalisa izwi lakho uhambisana nezwi lakho ngenkathi wawulapha emhlabeni wathi waphulukisa ngoba kwakungukugcwalisa lokho abaprofethi ababekukhulume ngawe. Futhi khona-ke baba kulobu busuku wethembisa lezi zinto futhi ngalolu suku lokugcina. Ngakho ngikhulekela ukuthi uzogcwalisa izwi lakho kulobu busuku. Siphe khona njengoba sizinikela kuwe egameni likaJesu Kristu siyakucela. Amen. Ngiyabonga ngomusa wenu wokungilinda isikhathi eside kangaka. Futhi manje thina kusasekuseni sizanga phambi kwesikhathi ekudleni kwasekuseni, bese kuthi ke angizukulihlalisa isikhathi eside kakhulu, kodwa nje sizobiza. Ngiyakholwa lindani, niwakhiphile amakhadi omkhuleko na? Yebo, kulungile. Yena uthi ukhipha amakhadi omkhuleko, bekuyiliphi na? OA noma OC? OC, awukulungile. Kusukela kwelokuqala kuye ekhulwini na? Kulungile. Ake sibize nje umugqa omncane omkhuleko esikhashaneni. Nje ngiyenza, ngizama ukubona ukuthi iyiphi indlela azongitshela ukuthi ngiqale kuphi phakathi lapho, ukuba ngiqale ngakuphi. Futhi nje makufike emqondweni wami, futhi khona-ke ngeke silethe abaningi kakhulu. Kodwa kulokhu nje, uma yena, uma uKristu ezofika phakathi kwethu futhi afakazise ukuthi ulapha, ukuthi akafile kodwa uyaphila, bekungeke yini lokho? Besingeke yini sibe nokukholwa okungako njengaleso sifebe simpofu sasesikari na? Besingesho yini kithi uqobo njengabakholwayo abangamaKristu, qiniso lowo nguMesiya, ngoba wakwethembisa? Nandi izwi elisho njalo, futhi nangu ukhona khona lapha nathi namhlanje ukwenza lokho. Ngakho-ke bangane, ngifuna nazi, uma bengingaphumela lapho futhi ngisho lokhu ngenhlonipho yokuzithoba, hhayi ngokuhlekisa kodwa ngenhlonipho yokuzithoba, futhi ngibeke ikwadi emgwaqeni bese ngiliphusha ngekhala lami ngehla ngo emgwaqeni omkhulu lapha, futhi ngehla ngidabule idolobha ngiphusha lelo kwadi ngekhala lami ngezandla zami namadolo ukukubona usinda. Bengizoqala khona manje futhi ngala malambo akhanyayo bengiyokufuqa busuku bonke kukubona usinda. Manje ngempela ngiqonde lokho, kade ngigula, ngiyazi ukuthi ukugula kuyini, kodwa lokho bekungeke kusebenze. Usuvele uphulukisiwe ngemivimbo yakhe. Mina ukuba ngibeke izandla phezu kwenu na, noma abefundisi babeke izandla phezu kwenu na, lokho kulungile, kodwa lokho akudingekile. Into kuphela ufanele uyenze ngukwemukela lokho asevele ekwenzele khona. Niyabo? Futhi manje abazalwane bethu lapha, ukushumayelile kini ngokuzwakalayo nangokusile ukuthi yena unguKristu, futhi nikukholiwe, futhi nemukele insindiso, futhi niyayibona imiphumela ukuthi nanijabule kanjani na? Hawu, manje into efanayo izoba ngokukhulukisa noma insindiso. So nayo nifanele nikhumbule, imisebenzi sivele iqediwe. Manje sizocela nje, uma wonke umuntu ezoba nenhlonipho yokuzithoba nje. Manje uma ubaba wethu ongcwele ezopha ubukhona bomoya wakhe futhi ukwenza imisebenzi efanayo lapha phambi kwenu, bangaki phakathi lapha abangakaze bakubone lokho kwenziwa empilweni yenu na? Ake sibone izandla zenu ziphakama yonke indlela phezu kwesakhiwo. Awukaze ukubone kuyo yonke impilo yakho? Ngiqonde ukuthi kunabantu ababili kuphela abangaka. Bangaki lapha ungakaze abekho omunye wemihlangano yami? Phakamisa isandla sakho. Awukaze ubekho wodwa weyami nakubone kuphi kwenziwa-ke na? Manje kukhona kungalungile ndawo. Impela ngikholwa ukuthi niqotho nina. Mhlawumbe nikwenzile, ngakho ngiyabonga ngalokho. Kodwa ngikholwa ukuthi kukhona kungalungile ndawo, ngoba lokho akuzwakalanga kahle. Ngakho mhlawumbe aningi qondanga nje. Ngiyaqaphela ngezinye izikhathi phakathi lapha sinabaseNorway, abaseSwidi nokunye kuningi, ngakho ukuthi mhlawumbe abaseqondisi ngezi kahle kakhulu. Ngakho mhlawumbe kodwa ngikuqondile ngokwesibili. Ngakho bangaka abathanda iNkosi na? Ngizokusho kanjalo. Manje sonke siyayithanda, kulungile mnumzane. Manje ake sibone nithe CEO wokuqala kuya ekhulwini na? Asiqale kusukela kwelokuqala-ke, ikhadi lomkhuleko C elokuqala. Ingabe wena ubani ona lelo khadi lomkhuleko na? Ubungabukeka sengathi wonke umuntu angahamba. Ngakho ngizo esikhundleni sokuthatha ngiyehlela lapho kokhubazekile, ngizovele nje ngibenyusele lapha. Manje ngingathanda kusho into eyodwa kini naphandle lapho, bangako waziyo ukuthi umbhalo uyasho ukuthi uJesu Kristu khona manje ungumkristu omkhulu nokuzwela Sizwisana nobuthakathaka bethu na sonke siyavumelana kuloko ya kulungile manje leyo yincwadi yamaHebheru yena yena uyini na umpristo omkhulu ngabe yena ungumpristo omkhulu ofanayo ayenguye ngikatshela lapha emhlabeni na ngabe yena usenguye na manje ke beyokwenza kanjani ebupristini bakhe uma ungumpristo omkhulu ofanayo obenguye izolo na uma enguye namhlanje ubeyokwenza ngendlela efanayo ngabe kunjalo na bangaki oyikhumbula indaba yowesifazane onomopho owafika wathinta umphetho wengubo yakhe ethi uma engathinta ingubo yakhe uyosinda na niyayikhumbula indaba na manje bhekani lokho manje ke mhlampe asikusho nje okwe inhloso yiphuzu wayengenalo ekhadi lomkhuleko angakwazanga ukusukuma sondeni kuye kodwa wathi ngiyakholwa uma ngingathinta ingubo yakhe ngizosinda ngakho uhamba ethi ngelele aze athinte ingubo yakhe ngokomzimba wayengeka kuzo ngoba ingubo yasePalestine ilenga ngokukhululeka nengubo yangaphansi ngakho manje ke owesifazane wesilisa kodwa wama wayesethi ubani ongithintile na futhi umpostoli uPetro wamkhuza ngokushesha esho into enjengale kungani usho into enjengaleyona wonke umuntu yakuthinta sawubona ngabe wena kumprofethi na ngabe wena ngumshumayeli na ngabe wena siyajabula ngempela ukuhlekana na wehiba ngithanda ukuba nawe ngapha mfundisi osempekile kanjalo wonke umuntu wathi futhi uthi ubani ongithintile na ngane kuzokala kusile uPetro angahle ukuba washo ngakho uJesu wathi kodwa ngiyabona ukuthi kuphumile amandla kimi ngabe kunjalo na manje amandla ngokuqina ngamanye amazwi ngibe buthakathaka niyabo manje ngenkathi lokho sekwenziwe uJesu wabuka phezu kwezethameli lalilisisani manje uJesu wabuka phezu kwezethameli zakhe mhlawumbe njengokuma lapha mhlawumbe okukhulu ngokwedlulele mhlawumbe hayi okuningi kangako kodwa wabuka ezethamelini waze wamjolo wesifazane futhi wamtshela ngomopho wakhe futhi wathi wase unqomkile ukholo kwakhe kwakumsindisile ngabe kunjalo na hawu manje uma eyilowo umpristo omkhulu ofanayo futhi wena ohlezi phandle lapho ongeza ukuba kulomuntu ngomkhuleko ubungemthinte ngokukholo kwakho na bengeke yini yenze ngokufanayo uma engumpristo omkhulu ofanayo na ngabe lokho kuzokala kunengqondo na phakamisana izandla zenu wonke umuntu esakhiweni uniyabo nginitholela ukuthola umusa kaNkulunkulu uma ngingakwazi ukunibonisa ukuthi kuyiqiniso ubone ukuthi usabela kanjani kukho niyabo bekuyofana manje nina phandle lapho nithi umfuthi Branham magazi neyodwa into ngami uyisihambi ngokuphelele kimi akangazi kodwa nkosi yazi ukuthi yini engalungile ngami ngakho uma nje uzoba naye ngifuna ukukuthinta Jesu ngingaba ngibe nokuphulukiswa kwami kulobu busuku na bese ke uthi khuluma ngomfowethu Branham futhi umvumele aphenduke futhi angitshele khona ke nibone uma kwenzeka bekungeke yini kumangalisa lokho na bekungeke yini lokho kube lokho bekungenza ubuKristu bufane niyazi onkulunkulu abaningi abakhulu bakaBuddha na nawo wonke amaSikhi namaJaini kanje kanjalo bezinkolo ezihlukene futhi bonke abaqambi babo bafile futhi basethuneni kodwa sinethuni elingena lutho ubuKristu inkosi yethu ivukile kwabafileyo futhi nathi ngo iphila kithi showing himself by in izikhombisa yena uqobo ngobufakazi obungenakuphosisa ukuthi ingubu uvuka nokuphila ivukile kwabafileyo manje okulandelayo kuzofanele kube nguNkulunkulu lokho kukude lapho ngingama khona noma ubani uyakwazi lokho okulandelayo kuzofanele kube nguNkulunkulu manje awu yima nje khona lapho ninikazi kuzolunga manje nakho kumi ninikazi elisihambe kimi kambe ngithanda kubuze lokho bangaki phakathi lapha abayizihambe kimi ukuthi uyazi ukuthi angazi lutho ngawe phakamisa isandla sakho wazi ukuthi nje Ray emgcini womkhuleko ngamunye wena emgcini womkhuleko uma nonke nizihambe kulungile nonke manje ngingisihambi nawe nginabangani ababili noma abathathu lapha ophezulu lapha eholidayini kanye nami umfundisi ohlezi lapha ekhoneni ovele ezansi eAlabama futhi nginomfowethu uSetmani ungowaseCanada nomfowethu Tom ohlezi emuva ngale kuleli khona lapha ngale phakathi nakho labe khona khona ngapha ekhoneni ngakho ngiyabaza manje efe niphali ngokuzithoba ngempela nje nawo wonke umuntu esemkhulekweni manje lesi yisithombe into efananda lokho ngikukhuluma emizuzu nenembali edlule ngoJohane ongcwele sahloko sesine inkosi yethu yahlangana nowesifazane waseSamaria owesifazane ongumSamaria emthonjeni nijwayele indaba na manje yena waye yindoda yena engowesifazane futhi babemile mhlambe njengoba sinjalo manje futhi umthombo uhlobo lwendawo ibonakala ngasikhathi sinye futhi wahamba wayokhuluma naye waze watshela ukuthi ikathazo yakhe yanisho yenyukani lapha uma ningakwazi uma ningenandaba lapha nje ukuze kungeke kube nzima kangako kini ngakho wakhuluma kokowesifazane wayesethi wayezama ukuxhumana nomoya wakhe kusobala ngenkathi ethingi ize wayixhumana naye manje phela iphani ngokuzithoba ngempela ningayaluzi niyabo ngamunye wenu ungumoya niyakwazi lokho uma ungenjalo ufile ngakho ke ngumoya wakho futhi yonke imimoya yenu manje ihlangana nomoya ongcwele niyabo unozwelo ngempela futhi wona unamahloni ngempela uzosuka nje niyabo ngakho manje nje seniphani ngokuzithoba nje futhi nithule njengoba ningenza manje niyaqonda nina amaKristu engimelene nakho na nangu sifazane engingakaze ngimbone empeleni yami futhi ngisiyizihambe omunye komunye manje ukuze nazi futhi ngiqiniseke bukani ngibamba izandla zami angikaze ngimbone empeleni yami ungasiphakamisa nje isandla sakho ukuze babone na vele uphakamise isandla sakho ukuze abantu bezobona ukuthi siyizihambe manje engikufundisile kulobu busuku kube ngumbhalo ukuthi izithembiso zikaNkulunkulu bese yini salolu suku manje nakho ubuKristu bufanele bukhonjiswe kungenjalo ngokukhohlisa iBhayibheli linephutha noma liqinisile uKristu uvukile noma akavukile manje akunakwenzeka nhlobo kimi ukuba ngazi lona isifazane noma yini ngaye ukuthi ungubani ukuthi uvelaphi ukuthi uzele ini lapha ukuthi yini engalungile ngayo noma bekungena kwenzeka nhlobo ukuba mina ngazi lokho bekuzofanele kwembulwe ngamanye amandla angaphezu kwemvelo sizokwenza sonke besingathi amen kulokho awu yikho konke buya ngokuthi nje ucabanga ukuthi kuyini yabo lokho kukuwe yabo kodwa manje uma ubengakwenza futhi ubeyongitshela into ethize yizele lapha noma into ethize ebisempilweni yakho ukuthi uyazi manje uma ngithe the way inkosi Jesu yangibiza ukuba ngikhulekela abantu abagulayo ngiyakukholwa lokho na mhlawumbe ubungathi yebo mnumzane Branham ngiyakukholwa lokho bengiyothi kulungile ngizobeka izandla zami phezu kwakho futhi ngikukhulekele futhi bengiyobeka izandla zami phezulu bese ngithi Jesu thandekayo ulukisa lona wesifazane futhi makaphile futhi buyothi ngiyakukholwa lokho hamba ngikholwa ukuthi ubuyo senda ngingakukholwa lokho nonke na impela besiyokwenza yabo ngoba ngibuzile manje lelo iqiniso lokho bekungalunga kodwa manje ini uma sihamba sikhuluma ngoKristu ovukileyo nesithembiso sokuzikhombisa yena uqobo phakathi kwethu yabo khona ke manje lokho kubeka enye into manje nangu eza lapha futhi angakutshela ukuthi ubuyini noma yini engalungile ngawe noma ukuthi ufisani noma into efanana leyo into oyaziyo nowaziyo ukuthi angiyazi nokungazi mina ngiyindoda bengingeke ngibe nendlela yokukwazi khona ke lokho yakhombisa uma azi ukuthi ubuyini uyazi ukuthi uyoba yini ngabe kunjalo zethameli na yabo manje nje seniphani ngokuzithoba ngempela ungumuntu kahle kodwa mina ngiza kini ngi chela kakhulu sengibe nezinyanga ezisithupha entsimini ngaze nje sengizo umfowethu Mesia uhlangane nami esikhashana nesedlule wathi umfowethu Branham ubukeka sengathi uzoquleka futhi uwe ngathi nginjalo yabo izinyanga ezisithupha zalokho ngezinye izikhathi imibono ngamashumi amabili namashumi amathathu yobusuku kuze kuthi nje kungibulale futhi kumbulani oyedwa wenza amandla aphuma kuye ucabanga ukuthi bekungenzani kimisoni esisindiswe ngomusa wakhe na only because he said more than this shall you do kuphela ngoba wathi eminingi kunale niyakuyenza ngokuba mina ngiyakubaba umbhalo ufanele ugcwaliseke
now if he will explain to me what you're here for you'll know whether it's the truth or not you know.
Manje uma izongichazela ukuthi yini oyizele lapha uzokwazi ukuthi ngabe kuyiqiniso noma cha niyabo wena ininikazi linokuzwa impela kokwazi ukuthi kukhona into eyenzekayo okungukuthi ikhona ngibuka ukukhanya okwehlela ngo phezu kwakhe
and the lady is suffering with a real bad nervous
ujininikazi liphethwe ngu ukwethuka ukubi ngempela lifuna ukukhulekelwa khona kunjalo ukwethuka uma kunjalo na
and then you're just
about to get usuzo bekana nokuhlinzwa kunjalo lokho lokho kungokwesimila uma uNkulunkulu ezongitshela ukuthi isimila sikuphi uzongikholwa ukuthi ngikuprofeti wakhe na sisekhaleni lakho uma kunjalo phakamisa isandla sakho manje uyakholwa na manje kukhona ugcobo lapha ndawo wena uyazi ukuthi kukhona okwenzekayo umuzwa umnandi ngempela ngabe kunjalo na lokho nguKristu umoya ongcwele manje phakamisa isandla sakho nje uma lokho kunjalo uzwa umuzwa umnandi ngempela nakho manje lelo ugcobo bonga lokho ngibeka izandla zami phezulu kukadadewethu egameni lika Jesu Kristu ukulahla yonke imisebenzi kadevele ukuba yena aphiliswe amen uNkulunkulu akubusise dadewethu hamba futhi ukuthula kukaNkulunkulu makube nawe manje uyakholwa ukuthi uyaphila na impela uyaphila
how do you do lady you and I being strangers to one another that is true first time of meeting but God knows both of us
Sabona nenikazi wena nami sizihambi omunye komunye lelo iqiniso isikhathi sokuqala sokuhlangana kodwa uNkulunkulu sazi sobabili
If he will reveal to me what your trouble you believe me to be his servant
Uma izongembulela ukuthi iyini inkathazo yakho uzongikholwa ukuthi ngincike yakhe na uzokholwa Awukho lapha ngesingawe umele umunye umuntu lapha mngane uhlutshwa ubuhlanya lelo iqiniso akunjalo na uyakhole ukuthi bazosinda na uNkulunkulu kubusise hamba futhi kwangathi ukuthula kukaNkulunkulu kungaba nawe nalokho okukholwayo kuzoba ngalo ndlela nje Kwaza kuloko sawubona uyakwazi ukukhuluma isiNgisi na ngabe wena ngumndiya na umJuda
Very fine. Oh, you should. That is good. Here we are.
Lokho kukahle kakhulu. Oh, ufanele lapho okuhle. Nakho la sikhona. Ukhuluma siHebrew na siYiddish na.
Here we are again. A Jewish standing here. Then
Nakho la sikhona futhi umJuda emi lapha. Khona ke kuyoba kuhle ukubona uMesiya.
You know as being a Jew that
Yazi ngokuba ngumJuda lowo Mesiya wayezoba ngumprophet uMose akhuluma ngayo wayezovuzwa ngabe kunjalo dadewethu ongumJuda na Kona ke ngeliqiniso ubungeke ulenze iphutha abapriest basethempelini abalenze ezinsukini zasekuqaleni ukulenqaba uyokholwa ukuthi kuyoba nguMesiya
biblical scene
lena inkundla yeBhayibheli ngalesi sikhathi nje bangane owesifazane ngumJuda ofundiswe ukukholwa ukuthi uMesiya uyoba ngumprophet
I'm not the Messiah it's his spirit the holy spirit that's what it is
manje lokho angisuye uMesiya ngomoya wakhe umoya ongcwele lokho oyiko ngiyabo sicotshwe nje ngomoya wakhe ungumvini ngingelinye nje lamagatsha akhe
In a pretty bad condition you're suffering with a tumor.
Wena usesimweni sibi impela uhlushwa ithumba kunjalo.
Now I keep feeling that coming from over here.
Manje ngilokhu ngikuzwa lokho kuvela ngapha kuthi yena uyakuqagela lokho. Angikuqageli lokho. Manje khumbulani anikwazi ukufihla imicabango yenu manje. Yabo lapha yena ungumJuda umzuzwana nje.
I don't know what he said was wrong with him.
Angazi ukuthi uthe yini ebingalungile ngawe ngiyabo kufanele ukuthi ngiyahamba kukwelinye izinga nje elinye izwe yebo yithumba futhi yithumba lendlala yegilo kunjalo kunjalo na futhi uhlushwa ukwethuka yiqiniso
and then you have someone you are praying for That's a child.
Futhi khona ke uno omunye umkhulekelayo lowo ngumntwana futhi ngempela ukwethuka ngokwedlulele futhi yi IQ yakho ukufunda akukahle kakhulu ukukhulekela lokho yiqiniso lelo.
You're praying for a sister also that suffers tremendously nervousness.
Ukukhulekela udade futhi ohlushwa kakhulu kakhulu kwethuka. Esikazileke igama lakho ungabuya usinaso sicelo sakho manje igama lika Jesu wena uyakhole ukuthi yena ungumesiya manje na amen uNkulunkulu kubusise Ujwani ngaweze jamelini na uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na yena nguKristu indodana kaNkulunkulu
Do you realize who that person is
Nipani ngokuzijoba ngempela niyaqonda ukuthi ubani lo muntu phakathi kwethu manje na Banomzane sithanda kubona uJesu. Awu manje awuze ukubona umzimba wakhe wenyama kuze kube ngokufika kwakhe kwesibili futhi akasoze eza emhlabeni ekufikeni kwakhe kwesibili siyohlithelwa emoyeni ukuhlangana naye emoyeni siyomhlangabeza emoyeni ngabe kunjalo bafowethu na sihlangana naye emoyeni kodwa umoya wakhe uyabona ukuthi ibandla livele kanjani kuMartin Luther ukulungisiswa uWesley ukungcweliswa iPentecostal ngumoya ongcwele njengokuvala phezulu sivivane na manje ulilongela phansi yakumbula ikhanda lesivivane kwingemuva ledola lethu laseMelika uPaul ukhulu lalingekho uyitshela inhloko olahliweyo ngakho nje kulenze lisondele kakhulu lifanelele nele phakathi ngqo kuzofanele kube yinkonzo yakhe iziveza futhi ebandleni lakhe ukwenzela uhlwitho ngani sikhona lapha bangane
All right, sir.
Yakholwa ukuthi izinyawo zakho nemilenze kuzolungana kulungile mnumzane ungaba nakho ke amen.
I'm a stranger to you.
Ngisihambi kuwe angikwazi kodwa uNkulunkulu uyakwazi uma inkosi Jesu izongembulela ukuthi iyini inkathazo yakho uzokholwa ukuthi uyindodana kaNkulunkulu futhi ngithunywe nje njengenceku yakhe na ngayo yonke inhliziyo yakho. Bangaka ezethamelini abazokukholwa na ngikaze ngiyibone le ndoda empilweni yami siyizihambe omunye komunye ngabe kunjalo na phakamisa isandla sakho nje ukuze sizobona ukuthi siyizihambi ngokuphelele manje uma ezokwenza lokho uma ngesinye isikhathi abantu base Samaria bakubone kwenziwa futhi weneliseka unomphela impela besinganeliseka
this man's had lots of trouble
Lendoda ibe nenqaba yenkathazo iphumile esibedlela inkathazo yindlala yesinye okuhlinzwa ufanele ubuyele emuva futhi futhi lokho kungokwe isimo somongozima
That is right that's thus saith the Lord
Kunjalo lowo ngu isho kanje inkosi Baba sezulwini yepha ukuthi izibusiso zakho ziphumule phezulu kwalomfowethu omncane ukuthi uzosindiswa ukuze yaphilele inkazimulo yakho ngicela egameni lika Jesu amen uNkulunkulu akubusisa mfowethu omncane hamba ukholwa manje kuzophela kuwe amen uNkulunkulu abe nawe mfowethu Uyakholwa manje ngaye yonke inhliziyo yakho na bangaki okholwayo manje ngenhliziyo yenu yonke na bangaki abazokwemukela manje ngenhliziyo yenu yonke na mkholweni kulungile ubungadi ngikile ukuba uze phezulu le ukuba ke bengikutshelile ngaphandle kokusho lelilode izwi kuwe ukuthi inkathazo yakho isiphelile ubungakukholwa na ubungasinda na inkathazo yeqolo ibiyolunga lesimo senhliziyo yonke into ubuyoqhubeka nje futhi uphile na buyele muva ngo manje esihlalweni sakho ke futhi nje ukwemukele futhi ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho manje ukuthiwa ningawe na uma ungenyukanga ngezitebhisi nenekazi elincane lapho lapha ukuba ke bengikutshele ukuthi uyokwazi ukudla ukudla kwakho futhi leyo nkathazo yesithi sikushile ubungakukholwa na uma ubungakukholwa phakamisa isandla sakho khona ke hamba udle uJesu Kristu yakusindisa nkathazo yezinto inkathazo yeqolo kanjalo njalo sekuvele kukushile ungayekhaya manje futhi uphiliswe kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho buka lapha mnumzane uyangikholwa ukuthi ngingumprofeti wakhe na uyakholwa ukuthi ukukwehlela ukudala kwesifuba somoya kuzokushiya futhi angeke usaba nakho na uyakholwa na uyakukholwa ngenhliziyo yakho yonke na kona ke buyele muva futhi ukukholwe futhi kuzoba ngaleyo ndlela nje yiba nokukholwa nje ungangabazi uma umkholwa uNkulunkulu uNkulunkulu uzokupha khona uma uzokukholwa ukuba ke ngikutshele nje umi lapho ungashongone yodwa into ngamutshela nje ukuba uhambe uye esihlalweni sakho ubuyophila ubungakukholwa na hamba esihlalweni sakho futhi uphile yilokho kuphela ngifuna nje ukuba bona ukuthi nina nonke ngibone ukuthi ninakho yini lokho kukholwa okungako okubani kholwe ubungakholwa into efanayo na kubeke uhambe uthi inkosi busise manje ubungathi bangani uma ngikutshelile na wena uthi bengingaqoka futhi Brandon ubungangitshela ukuthi yini engalungile ngoba ngikhathazekile kancane bekungenjalo na angifuni umqondo wakho kodwa ubungeke ufihle imicabango yakho ngalesi sikhathi kulungile inkathazo yakho yabesifazane inkathazo yabanenekazi izokushiya ukuze ungabuyele esihlalweni sakho hamba nje naye emfowethu futhi uphile uJesu Kristu uyakuphilisa
How about out in the audience?
Niyakholwa ngezinhliziyo zenu zonke na kuthiwa nike phandle ezijamelini na hloniphani ngokuzithoba ngempela leli ninikazi lihlezi emuva le lapha ekugcineni lingibuka phandle lapha ekugcineni ninkathazo ngamadolo akho uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa ninikazi na uhlobo lweninikazi eliqatha angikwazi angikaze ngikubone empilweni yami kodwa unenkathazo ngamadolo akho uma kunjalo phakamisa isandla sakho.
Ask what she touched.
Uthinteni na? Buza ukuthi uthinteni? Uthinte umKristu omkhulu, uJesu Kristu nokuzwelana nobuthakathaka bethu.
You believe that with all your heart?
Uyakukholwa lokho ngenhliziyo yakho yonke na? Elininikazi elihlezi khona lapha liphethwe yisifo samathambo uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa ninikazi na uyakukholwa ngenhliziyo yakho yonke ukuthi uzokuphulukisa na phakamisa isandla sakho uma ukukholwa kulungile uthinteni wena na awuzange ungithinte ukhale ngamafiti angamashumi amabili kusuka kimi wena uthinte umPristu omkhulu nokuzwelana nobuthakathaka bethu kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho futhi kuzosuka kuwe omunye umuntu phakathi lapha okholwayo na lapha nako wena ophakamisa isandla sakho uyakholwa na uyakholwa emuva lapho lelo ninikazi uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho na ukugula kwemizwa kuzokushiya unokugula kwemizwa kunjalo unesifo samathambo futhi unezifo ezilakanya nayo ngabe kunjalo na uma siyizihambi vayizelisa isandla sakho kanjalo uthinte bani na awuzange ungithinte uthinte umPristu omkhulu manje ukugula kwakho kwemizwa sekuhambile ungaye ekhaya futhi uphile egameni likaJesu Kristu bangakini abakholwayo ukuthi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu uvukile kwabafileyo nesidingakalo esisicelayo banomthandazi sithanda kubona uJesu sibona umoya wakhe usebenza phakathi kwabantu bakhe na phakamisani izandla zenu manje ngizwe nicela ukuba nenze ukuthize bangaka abakholwayo abalapha na bonke abaphakamise izandla zabo bangabakholwayo manje ningangenzela ukuthize na beka izandla zakho phezulu komunye umuntu ohlezi eceleni kwakho ungabeka nje isandla sakho phezulu kwabo na.
Just look what he has done.
Bukani ukuthi wenzeni kulobubusuku bukani nje ukuthi wenzeni manje ngifuna ngamunye wenu nikhothamise ikhanda lenu ngizosho umkhuleko nje ngifuna niwusho emva kwami.
Almighty God, creator of heavens and earth.
Kulunkulu somandla udala amazulu lomhlaba ngiqalisa ukuphila kuphakade nikezeli wazo zonke izipho ezinhle.
I now confess my faith in thee.
Manje ngivuma ukukholwa kwami kuwe ukukholwa kwami endodaneni yakho uJesu nakuwo wonke amazwi akhe.
He commissioned us to go
wasiyala ukuba siyezweni lonke futhi sishumayele ivangeli.
He said these signs shall follow them that believe.
Wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uma bebeke izandla zabo phezu kwabagulayo baya kusinda.
I am a believer. I am praying for this person.
Ngiyikholwa ngikhulekela lo muntu engibeke izandla zami phezu kwakhe. Baya ngikhulekela.
I'm believing for them.
Ngiyabakholelwa. Baya ngikholelwa.
Together we believe that we are healed. Because
ndawonye sikholwa ukuthi siphilisiwe ngoba silandela umyalo wakho egameni lika Jesu. Amen.
Now keep your heads bowed. Keep shutting with God.
Manje gcinani amakhanda enu ekhotheme, gcinani ikhanda lenu, hlalani nivalelwe noNkulunkulu. Senikwenzile ukuvuma kwenu. Yena impela uKristu owavuka ngosuku lokugcina ngonyuka ekuseni ngePasika.
Is right
ukhona lapha phakathi kwenu nizokhumbulani nje isho kanje inkosi awusoze kunoma yimuphi ongaphezulu unyaka webandla labezizwe uke ubone noma yisiphi sibonakaliso ukuphumelela lokhu uhambe kakhudlwana.
This is the last sign to the church.
Lesi sibonakaliso sokugcina ibandleni.
Shut in with God now. Believe.
Sivalele phakathi noNkulunkulu manje kholwa kholwa nje ukuthi uthululela ukulunga kwakhe komoya wakhe emzimbeni wakho. Futhi uyaphulukisa ngoba lelo kholwa libeke izandla zalo phezu kwakho futhi uzwa isibusiso sakhe. manje nisakholwa ngale yonke inhliziyo yenu, manje ngizonikhulekela futhi noma ubani onesandla sakho, izandla zabo phezu kwakho, umelele izandla zami, izandla zami simelele izandla zikaNkulunkulu. Manje ngabunye wenu qalani nje ukukholwa manje ukuthi niyambona enyukela ngo esihlalweni senu futhi ethi mntwana wami sekuphelile.
Our Heavenly Father, in the sacredness of this
Baba wethu esezulwini ebungcweleni balomzuzwana lapho izinqumo kufanele zenziwe, lapho abantu bezophila noma bafe.
These Christians have made their confession because
Lama Kristu enze ukuvuma kwawo ngenxa yobukhona bakho, nokuthi umbhalo usitshela ukuthi sisesikhathini sokuphela. Futhi banezandla zabo zibekwe phezu komunye nomunye okuyizwi lakho lithuma ibandla lakho kodlule amazulu nomhlaba, kodwa izwi lami alisoze lehluleka. Ngakho-ke Sathane uyisidalwa esehluliwe, awunamalungelo angokomthetho kwasekuqaleni nje ukuhlupha laba bantu. Ungumkhohlisi futhi sibiza lokho kukhohlisa. UJesu Kristu wakwehlula ekufeni nasekuvukeni kwakhe. Igazi lakhe lakho kalonke inani lesono, owangxenxa umndeni wesintu kulo. Futhi manje singamadodana namadodakazi, futhi nomoya wakhe ogcotshiwe ukhuluma nathi kulokhu kuhlwa, njengoba enza ku-Adamu ekupholeni kwakusehlwa. Ngakho-ke angeke usawabamba lamaKristu. Ngiyakuyala ngoNkulunkulu ophilayo ukuthi usuke kulaba bantu abagulayo, phuma kubo ukuze bakwazi ukusuka kulesi sakhiwo kulobu busuku, bakhululeke ekuguleni ngokukholwa okubusa kakhulu kuzokukhipha emicabangweni yabo namazinga. Egameni likaJesu Kristu ngiyala uSathane ukuba asuke kulaba bantu lezi zifo, esimweni sesifo okungudeveli, ukusuka kulaba bantu ngegama likaJesu Kristu. Sisakhothamisa amakhanda ethu, ngingathanda ukubuza ukuthi ngabe ukhona yini okhona ongamazi uJesu njengomsindisi wakho, futhi ongathanda ukuma ngezinyawo zakho bese uthi ngisesebukhoneni bakhe, ngifuna ukuvuma izono zami futhi ngithi benginephutha. Ungahle ube yilungele bandla, kodwa ubungongakholwayo futhi awukakholwa kuze kube manje, futhi manje ufuna ukukholwa kuye, futhi ufuna ukusukuma ukuba ufakaze. Ungasukuma ume ngezinyawo zakho bese uthi ngizomemukela uJesu njengomsindisi wami. Angaba khona yini phakathi kwethu oyovumela lo moyo okhazimulayo wendodana kaNkulunkulu? Futhi khumbulane, ngaphambi kokuba usuku luse ekuseni, ungahle ube sebukhoneni bakhe ngo. Yena impela lowo ohambayo kulesi sakhiwo kulobu busuku ukulandisa ngalokho enizokwenza ngaye. Ngabe lowo muntu olapha ongakaze amemukele uKristu futhi ongafuna ukumemukela na? Ngabe lowo muntu olapha obengumsibuki futhi obengathanda ukubuyela kuKristu kulobu busuku ngenkathi esesebukhoneni bakhe obukhulu na? Yima ngezinyawo zakho. Ngabe ukhona oyedwa lapho oyilungele bandla futhi ongazi ukuthi kusho kutheni ukuzalwa ngokutsha, ukukhuluma ubuse nobuse noNkulunkulu futhi ujabulele inhlanganyelo kamoya ongcwele, futhi ubungathanda kumemukela na? Ungama ngezinyawo zakho na? Uma kungenjalo, manje-ke bangaki lapha abazokwemukela ukuphulukiswa kwenu? Nizoma ngezinyawo zenu na? UNkulunkulu alibusise, UNkulunkulu alibusise kunjalo. Ngazonke kuyamangalisa lokho, lokho kuhle. Yemukelani ukuphulukiswa kwakho. Imani ngezinyawo zenu nje umzuzwana, ibanini lokhu nimile nje, imani ngezinyawo zenu. Wonke umuntu ofuna ukwamukela ukuphulukiswa kwenu, niyabo, uyakubuka, ubuka wena ngo ulapha. Khumbulani, ngisho lokhu egameni leNkosi, ngomyalo enganikwa wona yingelosi ethunywe ivela kuNkulunkulu. Njengoba nonke nibonile ukukhanya, i-United States enelungelo lobunikazi e-Washington DC, kulenga ehholo lezenkolo lomlando wezenkolo e-Washington DC. Ubukhona bungaphezu kwemvelo kuphela okwake kwathwetshulwa kulo lonke izwe, kulenga emahholo aseJalimane lapho bakuthatha khona. Usho kanje lowo moya ulapha manje kuphulukisa nokusindisa noma ungubani oyokholwa nguye. Khumbulani, iNkosi libusise, ngiyabonga ngokuma. Manje ngabe zonke izethameli nizoma ngezinyawo zenu na? Nina eniphilile futhi ningama ngezinyawo zenu. Ngiyabonga ngokuhlwa kwenu okuhle nokubambisana okuhle. Ungangena ocingweni kusasa ndawo phandle edolobheni futhi uthole abagulayo nabahluphekile ukuthi Jesu angabaphulukisa ngenkathi sisenalo mhlangano omncane na. Nkulunkulu nibusise njalo njalo. Ngiyamthanda na, phakamisani izandla zenu kanje, ungasinike indlela dadewethu na. Ngiyamthanda, ngiyamthanda. Bangakulazi yeculo na, ngelinye lezintandokazi zami kulungile uma uthanda. Asikhothamise amakhanda ethu manje sisalihamisha. Nginika umelusi wenu. Size sibonane kusasekuseni. Nkulunkulu akubusise melusi.